Ngiyabonga mfuthi bodazi ningahlala phansi ngiyaxolisa ukufika sekwedlule isikhathi kodwa bengi ingane encane egolayo bengizama ukuyenza le nkonzo lapho ngikhuphuka futhi umzali ube lapho edabuke kakhulu ngakho futhi ngakho bengikhulekela ingane encane namanye amaduku ebengi ebelethwe kimi ukuba akhulekelwe uyakholela kule nkonzo ukhulekela oyebo ngiyakholwa impela
Indeed
manje singempela sithatha lokho kuyinhlanhla enkulu ukuba nani bantu abahle lapha kulesi siqhingi kuleli viki kubo bonke abavela ePort Albany nalapha eVictoria futhi bengijabule kakhulu izolo ebusuku izo yami ibe buhlungu ngaphakathi kimi ukuthi besinezinsuku ezintathu kuphela ukuba lapha olunye futhi usuku ngenkathi ngibone okwenzeke izolo kusehlwa ukubona iqembu lonke bevuma amaphutha alo futhi lenyuka futhi lenza ukuzibuyisela manje lokho kusho ukuthi kunethuba elikhulu le enkulu imvuselelo eshanelayo kulesi siqhingi sonke lapha uNkulunkulu angasipha khona ngikholwa ukuthi uzokwenza uma nje sizomkholwa futhi sibe nokukholwa ukuthi uzokwenza manje ngibonga umfowethu Bicycle Eddie njengoba ngimazi umfana oyigugu ngempela ngamthanda kakhulu lo mfana osemusha ngenkathi ngihlangana naye ephezulu eDawson Creek isikhathi sami sokuqala kwakuse Grand Prairie kodwa wayese Dawson Creek ngaleso sikhathi futhi ngahlangana naye lapho futhi wayengitshela mayelana nokuthi wayeshumayela njengesithunywa senkolo kumandiya ngase ngithi Eddie ngiza ngenyukele Canada futhi ngolungela lezi zinsuku futhi ngizofika ngithi qatha cha ngibone abangani bakho wathi kulungile nje ngakho wangitshela wathi abanye babazalwane wathi bangahle bafike bathi qatha cha Victoria bahlukanise izinsuku phezulu lapho futhi wathi kodwa bazoba nomhlangano ezansi lapho ingqungquthela ngazisola ngalokho kodwa ngifuna ukusho ngiyaxolisa ngokungena ngaleso sikhathi umfuthi kodwa zinami ugqobo nathi sonke uma kwenzeka abanye babazalwane bekhona besingafuni ukungena noma ukusiza noma ukuvimbela ingqungquthela yenu kodwa nje ukukholekela abantu abagulayo njengoba sidlula futhi ngifuna ukusho nina abantu abakahle sikuthandile lokho kungokuphela kwezinkonzo ezishumi nanye eziqondile kimi ngaphandle kokuphumula futhi iphimbo lami selihambe kakhulu kuze kube nansi ingqikithi ebengizokhuluma ngayo kule ntambama indida futhi ngikhuphuka ngiphumele phandle lapho into ethize yathi kimi awunalo nje iphimbo lokukwenza ngakho ngakhetha ukunyeke lokho selokhu kwaba kusukela njalo ngoMay lapho ngibe nisemihlanganweni ngangise Green Bay eMichigan futhi ukusuka lapho ngiya eChicago eIllinois ngenyukele eSouthern Pines eNorth Carolina ezansi eColumbia eSouth Carolina ngale eCow Palace Los Angeles futhi kusuka lapho ngikhuphukele eSanta Maria kusuka lapho ngiye eGrassville ukusuka eGrassville ngiye eSpokane ukusuka eSpokane ngibuyele ezansi eSalem ukusuka eSalem ngapha nalapha niyabo sengiyakhathala manje kushumayela nje akungihluphi ngiqashelwa yizwi kancane ngoba ngiyacabanga ukukhuluma kakhulu nje kodwa imibono engikhathazayo enye yalezo zingaphezu kwamahora ayishumi ongayishumayela phezulu ezweni lakho eyodwa nje izokwenza kangako kuwe ngokuqala kuba nani nokukholwa kwenu okukhulu ukuphendula kulokho ngiyabonga impela kini uNkulunkulu alibusise njalo angazi ukuthi kwakukhona izindleko eziboshelwe emhlanganweni ngiyakholwa futhi ngatshela uEdi nje ngenkathi ngiza ngapha ngathi manje mfowethu Eddie ungawuphathi ngisho umnikelo ngathi ibandla lethu ekhaya lizokunakekela ngoba siyizihambi futhi ukunakekela manje ngiqondile ukuthi wawuthatha umnikelo futhi noma ukuthile okunye futhi ubefuna ukukwenza futhi ngathi uma wenzile vele usebenzise ezindlekweni ngeke sishiye noma yiziphi izikweletu asikaze sikwenze okwamanje asikholele kunxibeni abantu imali ngibe senkonzweni ngiqhubeka iminyaka engamashi amashumi amathathu nambili futhi angikaze ngithathe umnikelo empeleni yami kunjalo ngenkathi futhi namuhla ngikhokhelwa ebandleni lami amadola ayikhulu ngeviki futhi niyazi ukuthi sifanele siphile kanjani ngalokho kodwa cabangani ngakho inkosi yethu yayingenayo indawo yokuqamelisa ekhanda layo kunjalo niyabo ngakho yayinengubo eyodwa ngenkathi ilapha omunye wayinika yona futhi ngakho ngicabanga ukuthi kuyafaneleka amaKristu ukuba azame ukuqhathanisa nezwe ukuba niyazi amaqili njengoba sikubiza ezansi states futhi afake kuningi futhi abe nokukwedlula konke ngani ngikholwa ukuthi besingahlala njalo sithatha okuncane yindlela ezidlula zonke wenza uNkulunkulu wenkazimulo weza engenandawo yokuqhamelisa ekhanda lakhe futhi ngicabanga ukuthi leyo yindlela esifuna ukuphila ngayo futhi abantu abaningi bayazi ngalolu hlobo lenkonzo hi ukuba ubuyimbuka ubungabangu ngani ubungabangu sozigidi futhi ngingesaba ukunibhalela isheke kule ntambama i-akhawunti yami siqu ngaphezu kwamakhulu amabili amadola noma amathathu lizonqaba impela ngiyanitshela lokho kodwa into yakho ingokuthi asiphumelanga imali lapha siphumele lapha ukuzama ukusiza umbuso ngikho phandle lapha ukuzolahla noma yiliphi ibandla noma yiphi inhlangano noma yini izikhathi eziningi uyangizwa ngiphindaphinda ngakho kodwa akusiyo inhlangano engiphindaphinda ngayo leso sono esiphakathi lapho yilokho engiphindaphinda ngakho uma ngikubona wehla ngomfula ngezigebhe ezincane futhi leso sigebhe besivuza futhi bekukhona izimpophoma ezinkulu ngezansi kwakho amanzi akahlamezayo futhi bengazi ukuthi leso sigebhe besingeke sidlule kulezo zimpophoma lawo manzi akahlamezayo nami ngikuxabalasela futhi ngikusola nokuzama ukukukhipha lapho akusikho ukuthi ingoba ngingabuthandi ingoba ngiyabuthanda ngiyakuthanda yabo ukukholwa nothando kuyaqondisa niyabo kuyaqondisa uma ubona ingane yakho encane ihlezi phandle lapha emgwaqweni futhi uyazi ukuthi isiminyaminya sezimoto zishibeka ngalapho ubungathi Jonas Thando angecabanga ukuthi ufanele ungene yileyo ndlela nje abanye abefundisi abazama ngayo ukuqondisa ibandla labo ngani ukuba ubungumama wangempela noma ubaba ubuyophumela lapho futhi uyikhiphe lapho futhi uma iphuma futhi ubuyoba nendubu ngokulandelayo esandleni sakho lapho uyilandela lokho akukhombisi ukuthi awumthandi umntwana ukhombisa ukuthi uyamthanda umntwana uyazi kodwa ngilimpongolezeli ngiyazi ukuthi sikebhe ngeke sidlule emgelezweni ezansi lapho futhi ngizama ukukuthola lokho engikufunayo futhi leyo yindlela engicabanga ngayo ngenkolo ehleliwe hayi ukuthi nginanoma yini engimelene ngayo nomuntu ngamunye inqubo inqubo ehlukanisa abuzalwane bathi ngiyePresbyterian futhi asihlanganisi lutho kade ngisesibhedlela futhi ngiyaqala ewodini futhi ngiqala ukukhuleka ngathi ningagebisa amakhanda enu ninabantu na singamamethodist ngake ngathi ngesinye isikhathi kowesifazane ngabe ungumkristu na wathi ngikunikeza ukuthi uqonde ukuthi ngishise ikhandlela njalo ebusuku njengokuthi lokho kukhona okukuhlanganisa nanoma yini nobukristu umunye wathi ini umunye wesifazane wathi umkristu na wathi ngikummelikana lobo akusibo bufakazi obuhle kakhulu bobuKristu ngizokusho lokho futhi ngakho lokho akuhlangene ngalutho nakho uJesu wathi uma umuntu engazalwa ngokusha angeke abone ngisho lokho ngokuthi aqonde ubuso kaNkulunkulu futhi ngiyabashisekela kakhulu abantu nginentshisekelo ngebandla futhi uma ngibona kusonteka izinhlangano zisonta abantu behlukane futhi zibahlukanisa zibenza behluke bese ke lelo qembe lifanayo liphola ngasezwini likaNkulunkulu nezinto lokho akukho lutho ngimelene ngakho nabo ngizama ukuthatha izwi futhi ngilinyakazise libuyele ndawonye futhi ngacotshwa ngesinye isikhathi ebandleni leMissionary Baptist okwasekuthi ke ngenkathi ngibizelwe enkonzweni lapha ukungivele nje oh ngenxa yeMissionary Baptist akusiye ngano inhlanganyelo nje ungowayo nje kufana nokuhlanganisa amahlelo ungashumela noma yini oyifunayo inqobo nje uma uphila impilo ehlanzekile ungakwazi ukuba yimissionary baptist wena ukuziphatha kubi ukuphela kwento ekukhiphayo inqobo nje futhi ke umbhaphathizo wabo bakholwa ukuthi amanzi akubhaphathizela enhlanganyelweni nomoya okubhaphathizela emzimbeni futhi ngakho ke kunendaba ukuthi ubhaphathizwe kanjani ufanele uphinde ubhaphathizwe ukuba yibaptist ngokuba kusenhlanganyelweni yabo futhi manje manje ngaseke ngitholange ngathi ngibalula lokho ngelosi yenkosi kubafo wethu awu bacabanga ukuthi ngangilahlekelwe umcabango wami kodwa ngathi uma uNkulunkulu engijume ukuba ngenze kunjalo ukhona ozokwamukela manje ke ngikathi ngifika phakathi kwabantu bePentecostali kwakufana nokubeka igilavu phezu kwesandla esibandayo niyabo sinela nje kahle khona ke lapho sengijola ukuthi babehlukene ezinhlanganweni beqophisana angeke ngijoyine nanoma yiphi yazo kodwa ngama ngoyisikaleni futhi ngithi singabazalwane niyabo singabazalwane kumele siqophisane uma nje sisaqophisana udevil ohleze emuva ehleka usibambile azibeke amahlombe ethu nemizamonde wonye njengamasosha ngamakristu aqhubekela phambili zonke izinhlangano zimi ndawonye ngento eyodwa izwi likaNkulunkulu yilokho-ke ngaphansi kwegazi le ndodana yakhe uKristu Jesu malizuliswe lelo bhanela ngiyazi izolo ebusuku nangezikhathi ezehlukene ngizamile ukugcina imilayezo kalula nje ngange ngingakwenza futhi ngibenze babone futhi uma nje bezowukholwa lowo mlayezo omncane olula uNkulunkulu uzobahola baqhubeke futhi ngithola abanye abantu bacabanga ukuthi ngiyaxhuxuma uma ngizoshumayela kodwa angixhuxumi ngazi khona ngo lapho ngibe khona kodwa ngivele ngizizwe ngikahle futhi ngakho omunye umfo uthi uyahlanya awu uma nginjalo ngiyeke nje ngizizwa kangcono ngaleyo ndlela kunokuba ngenza ngenye indlela ngakho nje kungikhumbuza nge abanye babo bathi awu siyebandla lidala sasingelokuqala thina ya ngile ndaba encane ngesinye isikhathi mayelana nabantwana bami ngingubaba futhi ngiyabathanda abantwana bami uBhili indodana yami unina washona esengumfo omncane nje futhi bengingubaba nomama kokubili kuye ngangimthwala ngizungeze yena ekhalela umama akukho mama anganikwe yena futhi lokho kwaba iminyaka emini ngana waze wamdala ngokwenele uya esikoleni futhi mina phandle emihlanganweni angekwazanga kumnakekela ngakho ngaphinde ngashada futhi saba nabantwana abathathu nginamantombazane amabili amancane nomfana omncane uRebecca iminyaka embalwa edlule ungomdala kunabo bonke uthi ukuba nomzimba omncane onemilenze emide noSara uyafika ungomfishane kancane futhi uBecky ungonezinwele ezimhloshana kanti uSara ungonezinwele ezinsondwana uBecky unamehlo amakhulu aluhlaza sasibhakabhaka nezinwele ezimhloshana noSara ufana kakhulu nonina othi ukuba nekhanda elimnyama nemehlo amnyama futhi ngakho bobabili bangamantombazane kababayi nokho ngakho manje-ke bayangilinda nokho lapho ngingena futhi kade ngingaphandle emihlanganweni futhi ngangikhathele kakhulu kodwa babelindile yonke indiza eyayidlula babethi ubaba uyeza manje kodwa ngifike sekulethi kakhulu emva kwesikhashana basebe indoda yenganekwane yangena emehlweni abo niyabo ngakho umama wabalalisa walinda futhi indiza yabambezeleka ngangena ngehora lokuqala ekuseni ngemva kokuphuma emihlanganweni enjena ngifike lokukhathala kakhulu angekwazanga nokulala futhi ngakho bengitshela uBhili eza ngapha wathi babayi ubukeka ukhathele kakhulu ngathi kodwa Bhili ngifanele ngenze yonke imizamo wathi oyingane ngale ya futhi nje ungakhulumi kubantu futhi nje othi ngizokhulekela abagolayo bese uqhuba umugqo omkhuleko njengoba ubathembisile futhi ungakhulumi ngathi Bhili wathi ababaningi abantu lapho obabayi umhlangano omncanyana ngathi ngingafaka umzamo ofanayo lapho uma kukhona izinkulungwane ezikhulu niyabonga ngathi ngoba ngibophezeleke ngothando lukaNkulunkulu olungibophezela ibandleni lakhe uyabo futhi ngiye ngacabanga kaningi ukuthi ngingenza ngamaconsi amabili egazi langempela likaJesu Kristu engilazini yini bengingayibamba kanjani impela ngeke ngifuni ukuyichitha bengingayibambele esifubeni sami futhi ngiyikhuphulele enhliziyweni yami futhi ngithi Nkosi Nkulunkulu ngilithakasela kanjani leli gazi kodwa emehleni yakhe nginokukhulu ngokwedlulele kule ntambama nginokuthengwa kwegazi lakhe phambi kwami wakuthanda kangcono kunokuba wathanda ukuphila kwakhe uqobo khona-ke ngifanele ngikuphathe kanjani na thembeka ngobuqotho futhi sono ngifanele ngisibize kunendaba yokuthi kukulimaza kangakanani wena noma mina ngifanele ngenze konke ngingakwenza ukuba ngithembeke futhi ngiqonde ngqo nenceku kaKristu ngibuye nendaba yami amantombazana amancane ayene angikwazanga kulala ngakho ngavele ngavuka ngaphumela egumbini lokulala ngase ngihlala phansi esihlalweni futhi sekuthi akube semini ngezwa phansi igumbi lezingane umbhede waphenduka kancanyana noBecky wavuka wabuka ngaphandle futhi ubonile ukuthi kwasekusemini wasusa ikhava futhi futhi wehla ngeholo weza ngokusheshsha impela ungibonile ngethezi lapho noSara umncane wavuka ngenkathi uBheki esukuma noSara wayengumfo omncinyanyana ngaleyo nkathi cishe eminyaka emine ebudala noBheki cishe wayeneminyaka eyisishiyagalombili eyisishiyagalolunye ngakho uSara abantwana bethu bagqoka izingubo abazishiyelwe omunye niyazi oyedwa ovela omdala uthola ukuthize bese kuqhubeka kwehle kudabule emndenini ngakho uSara wayegqoka amapijama kaBheki futhi kwakuyilawo mapijama anezinyawo zikanugwaja nugwaja amakhulu nalolo nyawo oluncinyana lukaSara egqoke amapijama kaBheki anezinyawo ezinkulu futhi ngakho akakwazanga ukuhambisana naye nalezo zinyawo zonugwaja ezinkulu ezixigayo niyazi futhi uBheki wadlula uSara ukuze kimi futhi ngakho wagxumela ethangeni lami wagaxa intamo yami ngezingalo zombili wayeseqala kumpongoloza babayi kusobala lokho kwenza inhliziyo yakho ikhukhumale futhi waphenduka noSara owayezulazula nje lawo mehla amancane amnyama yeza niyazi kakhulu nje njengoba engenza futhi ubonile ukuthi uBheki wayemdlulile nomfo omncane bandla wabonakala nje edumele kakhulu
so she looked around Becky looked around she said Sarah
Ngakho waqalaza uBheki waqalaza wathi Sara dadewethu ngifuna wazi ukuthize wathi ngifike kuqala lapha yiloko ibandla likhulu elizama ukusitshela khona ngifike kuqala lapha futhi nginawo wonke ubabaye futhi akukho obusalele wena Oh yebo Sara umncane bandla kwamlimaza kabi kakhulu niyazi izindebe zakhe ezincane zaqala kuvevezela amehlo akhe amakhulu amnyama anemibala kancane waqala kuphenduka ngase ngimqweba ngomunwe wami kanjalo ngase ngikhipha umlenze wami ngakho nangweza amehlo akhe akhanya futhi weza futhi wanquma emlenzeni wami kodwa wayethu ukugomonqa njengoba sikubiza kanjalo ezansi lapho uyena wayengakahlali isikhathi kakhulu lapha njengebandla liselisha niyazi wayethi ukungazinzi futhi ngakho futhi mina okumgcina angawe ngamgaxa ngase ngimgona ngamsondeze eduze kwami walala lapho kancanyana wayese phendula ikhanda lakhe lincane wabheka phezulu kudade wabo wathi Rebecca dade wethu wathi kungahle kuba yiqiniso ukuthi unaye wonke ubabayi kodwa ngifuna wazi into eyodwa ubabayi unami wonke ngakho ileyo ndlela engizizwa ngayo ngakho ngingase ngingabi nayo imfundo izimfanelo njengoba umfundisi efanele abe nazo kodwa yinye into engiyaziyo ngengahle ngibe ngokomncayo kancane kodwa ngifuna yena abe nami wonke inqobo nje uma esabambile lokho kunganele futhi manje ngiyabonga ngokusekela kwenu okuhle sekulethi manje ngiyazi nginezinkonzo zenu kulobu busuku uNkulunkulu lebosise futhi manje uma kwenzeka ngiba nomusa kini ngiphalele angizami ukuthola ikheli lakho cha boys kade ziningi lokho kuwukudlala emphakathini ukuthi anginakho ngisho nginonobhalo yedwa nedesk elilodwa libekwe kugcineni kwenqola futhi leyo ndlela esizama ngayo ukuphendula izincwadi kodwa kuwumbono uma singakusiza unga into yangu yomkhuleko ngizojabula ukukuthumelela iyodwa nanoma yini ngingayenza akukho ngokhiso akukho ngokhiso kuyilutho futhi izikhathi eziningi siyakwazi zathi ngibhalele bese kuthi-ke into yokuqala niyazi nikhubeka nokwakha nakha niyazi ukuthi kukanjani lokho ngoba amadoda afanele abe nalolo xhaso lwabantu ukufaka ukusakaza kwethelevishini kanye nomlayezo womsakazo anginayo neyodwa yalezo zinto angiyidingi imali ngiyo manje umuntu onjengomfoti Ora Roberts onomusa kakhulu ubengeza kanjani emhlanganeni ofanana lona kuyilapho efanele abe cishe ngezinkulungwane ezishumi kuya kweziyishumi nanhlanu zamadola nsuku zonke na ubengakwenza kanjani na ubengekwenze yilokho kuphela ubengekwenze ngakho ke ngicabanga ukuthi inkosi ayikaze ihlakaniphile futhi iwubuhlakanipha konke nginabo ubuhlakani obenele ukwenza lokho ngakho ngiyahlala nje ngithanda ukuhlala nje emfoti Bill futhi ngiqhubeke nomaphi lapho engiholela khona uma kuye indawo encanyenyana lapho kungekho lutho khona ngani ngiyalapho futhi uma wangiholele eAfrica Afrika ngaya lapho ngenxa yabantu abayizinkulungwane ezingamakhulu amabili noma amathathu ngawelele endiya izinkulungwane ezingamakhulu amahlanu kodwa ngandlela thize omunye uvele adlule futhi akukhokhele bese siyasuka ngakho ngiphila ngokukholwa nje yilokho kuphela futhi ngakho ngingaya noma phi lapho angibiza khona kunendaba ukuthi kukuphi ngingahamba niyabo isizathu ngine awu ukuba bengingakhathazeka ngokukhuphuka ishumi nenhlanu izinkulungwane ezingamashumi amabili nenhlanu zamadola ngosuku wewu he bengingaba nempandla kakhulu kunoma nginayo manje ngikhuluma ngempandla ihlale incane kumngami lapho esikhathini esingeside sedlule bengikama lezo zinwele ezimbili noma ezintathu niyazi wasethi iphile usuthi impela ube nempandla ngokuphelele ngathi kodwa angikalahlekelwa nalolu lodwa wathi ngiyacela ngitshele ukuthi izikuphi ngathi kulungile sithandwa ngizokutshela uma ungitshela ukuthi zazikuphi ngaphambi kokuba ngizithole noma ngabe zazikuphi ngalonkathi zilindele mina ukuba ngize kuzo ngokuba iBhayibheli lathi ningakunaki izinwele zethu zekhanda zibaliwe iyovusa yonke into akukho lutho olulahlekile ngiyakholwa kuNkulunkulu oyosivusa ngezinsuku zokugcina yebo mnumzane wo ngithanda kanjani ukukhuluma nani ngalokho isikhashana kule ntambama beka nje ukukholwa kwakho kulokho kuvuka futhi ubone leso sithombe sikhulu silele phakathi lapho ukuthi sihle kanjani ukuthi esidala siguquka kanjani sibuyele sibe sishano nokuthi uNkulunkulu wenza kanjani isithembiso futhi wasi kunisekisa ngoSara noAbrahama ukuba phendula bobabili babuyela kwinsizwe nentombi futhi yakhombisa ukuthi kuzokwenzani kuye yonke inzalo yabo emva kwabo futhi ngakho konke kuhle futhi ngolungile lezi zinsuku uNkulunkulu ethanda futhi uma ningenandaba futhi uzo futhi nizongivumela ngibuye ngingathanda kubuyela esiqhingini ngixhumeke ithende ndawo futhi ngihlale amaviki amane noma amahlanu noma ukuthize ukuze nje sibe nesikhathi esingqwaba ngakho ke ngiyabonga ngibonga kakhulu kakhulu lokho kungenza ngizizwe ngamukelekile kakhulu futhi ngingenza noma yini ngiyabonga abantu abaningi abakuqondi kahle nje ukuphulukisa ngokaNkulunkulu futhi ngingaba khona lapha kodwa ngejima idlula kanje futhi into yokuqala niyazi abangakholwayo bazungeza amakholwa futhi bazame ukuchaza kusuke futhi niyazi futhi into yokuqala niyazi ukugula kugadla kumuntu abazi nje ngemva kokuba sebekhulekelwe futhi bacabanga awu ngilahlekelwe kuphulukiswa kwami ngezinye izikhathi ilona kanye uphawu ukuthi unakho niyabo futhi wena futhi abazi ukuthi kubanjwa kanjani futhi uma nje besingahle sihlale phansi futhi lapho ukugula kuvela futhi noma ukuthize ungabuya besingahlala phansi phambi kwenkosi endaweni ekhethekile lapho umuntu ngamunye besingabona ukuthi kwenzekani nje lemibono eyenzeka lapha uyakwenza lokho wena uqobo lokho nje imibono emincane yesikhashana sengathi uyamthinta kodwa imibono yangempela lapho uNkulunkulu ukukhombisa okuyoba khona nalokho kube khona nokuzayo nokunye kanjalo manje inkosi ihlaleni ibusisa futhi nenze niphile futhi nijabule futhi ningikholekele manje asikhothamise amakhanda ethu sisacela izibusiso zikaNkulunkulu ngidlose kule ntambama okukholekela bonke abantu abagulayo emgqeni abazodlula kuwo ngabe unyazo izicelo ngathanda kuzenza zaziwe ngokuphakamisa isandla sakho na ngiyabonga futhi uNkulunkulu akubusise Baba wethu wasezulwini sibonga kakhulu kuwe ngenhlanganyelo nesikhathi sibe naso ndawonye Kulombotshana othandekayo nebandla likaNkulunkulu ophilayo labo abaphuma emahlelweni ehlukene nezinkambo zokuphila babuthene ndawonye ukukukhonza futhi kule ntambama siyabonga ngalokhu ngokukholwa okwake kwanikelwa kwabangcwele kungahle kubuyiselwe futhi ngezinsuku zokugcina njengoba kuprofethiwe kanjalo sikhulekele izibusiso zakho phezu kwaleso naleso sicelo uNkulunkulu buzisa laba bantu futhi kwangathi kugula kungasuka ngokuphelele kubo kwangathi abelusi bezwe ibandla labo lifakaza emavikini kusukela manje ukuthi izinkathazo zesisu nezinhlungu nokugula abebenakho sekudlulile abasenakho siyobonga kakhulu ngalokho Nkosi futhi ukwenze ngaso sonke isikhathi futhi ngiyazi uyahubheka indawo noma umuntu uzokwenza futhi sibusise manje futhi njengoba sisondela ezwini lakho kwangathi umoya ongcwele ungasambulela izinto izinto ezilotshwe phakathi lapho futhi inikeza ukukholwa ngomhlangano ozayo Nkosi ubuqa omkhuleko olungiselela ukwakhiwa emizizweleni embalwa elandelayo siyakhuleka egameni likaJesu amen manje umanethanda phenyani nami emlezweni omfushane nje futhi ngingathanda ukunishumayeza kule ntambama kodwa umphimbo wami ushe ngempela futhi ngingangiyabonga ukwazi ukukhuluma emva kwayo yonke le mihlangano nazo zonke izinhlobo zomnyelele nayo yonke into ezakhiweni manje ngifuna nivule evangelini likaMathewu ngcwele sahluko seshumi nanhlanu nevesi lamashumi amabili nanye kuya kwelamashumi amabili nesishiyagalombili ngifuna kufunda ingxenye enkulu yakho lapha futhi ngifuna ningilandele uma nithanda ivesi lamashumi amabili nanye futhi Jesu wamuka lapho waya emngceleni waseThire laseSidoni
Yega
kwafika owesifazane waseKhanani evela kulowo mngcele wakhala kuye ethi ngihawukele Nkosi indodana kaDavide indodakazi yami ikhwelwe kabi yidemoni kodwa akamphendulanga ngazwi abafundi bakhe beza bamncenga bathi mukise ngokuba uyakhala emva kwethu kodwa waphendula wathi kangithi nganga kuphela ezimbini ezilahlekileyo zendlu ka-Israyeli wayeseza wakhuleka kuye wathi Nkosi ngisize kepha waphendula wathi akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse ezinjaneni wathi qinisa Nkosi nokho izinja zidla ivuthuluka ewa itafuleni lomniniso.
Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith.
Kodwa ke uJesu waphendula wathi kuye, O mama, kukhulu kukholwa kwakho. Indodakazi yakhe yasinda kusukela ngaleso sikhathi.
I would like to take a
ngingathanda ukuthatha iindikimba kulokhu ngizosebenzisa igama elilodwa nalelo gama lithi ukuba nesineke.
And the word perseverant means to be persistent. Webster
says ukuba ukuba nesineke lesho ukuphikelela uWebster uyasho ukuthi ukuphikelela ekwenzeni umgomo
trying to do something and being persistent
ukuzama ukwenza ukuthile nokuphikelela ngakho uba ngonesineke
man of all ages who has
amadoda aye yonke iminyaka enokukholwa kulokho azama ukufeza abe nesineke ufanele ube nokukholwa kulokho okwenzayo ngiqaphelile futhi kuye kwagqama kakhulu eminyakeni engamashumi amathathu eminyakeni engamashumi amathathu nanye njalo emva kwepulpiti futhi cishe iminyaka eyishumi nesithupha manje phakathi njalo emhlabeni jikelele emigqeni yomkhuleko futhi ngibhekisisa abantu njalo abasoze akuvamile ukuthola ozovuma ukuthi abanakho ukukholwa bahlale benakho konke ukukholwa kodwa niyabona ukukholwa kwehlukile kunalokho enicabanga ukuthi yiko noma hayi lokho nina ngiqonde ukuthi umuntu ojwayelekile abe yokucabanga ikakhulukazi ithemba esikhundleni sokukholwa nomcabango wengqondo wokukholwa ukuthi kusho ukuthini futhi ngokwengqondo unokukholwa kodwa uhamba ujule kunalokho niyabo uhamba ujule ukukholwa kuqondile kuyiqiniso khona akusiyo inganekwane hayi ukucabangela kobuhlakani kodwa yinto nento ingokuthile ongabambelela kuyo niyabo kuyizinto ezithenjwayo futhi kungubufakazi bezinto ezingabonwayo ngomahebhero okokuqala isahluko seshumi nanye ivesi lokuqala manje lokho kukholwa akusikho manje unemizwa emihlanu emzimbeni wakho unkulunkulu wakunika leyo mizwa emihlanu ukuba uxhumane nekhaya lakho lasemhlabeni okungukuthi ukubona kwinambitha ukuthinta ukuhogela ukuzwa kodwa lokho kuhlangene ngalutho nonkulunkulu akukho namunye wayo oyomemezela unkulunkulu akukho nowodwa wayo qhabo ngoba inikezwe wena kuphela ukuthi uxhumane nekhaya lakho lasemhlabeni niyabo ukubona kwinambitha ukuthinta ukuhogela ukuzwa niyabo lokho akuhlangene nenhla ubona unkulunkulu futhi abantu bathembele kuyo ngempela kodwa awufanele ukwenze lokho ukukholwa yinto ehlukile ukukholwa ngumuzo wesithupha oxhumana noNkulunkulu ngawo ungaxhumana noNkulunkulu kuphela ngomuzo wesithupha okuwukukholwa lewo oza kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi ukhona futhi ungumvuzi walabo abamfunayo ngenkuthalo niyabo manje kuwudaba oluyinqaba kakhulu manje sibonile nje lapha manje ngizokhuluma kuzwakale kakhulu manje nakho kubekwe ithuluzi lomculo wazi kanjani ukuthi yiyo ithuluzi lomculo na ngoba nginomuzwa owodwa ozoxhumana nalo lowo ngokubona kwami ngibona ithuluzi angilizwa ngilihogele ngilithinte ngilinambithe kepha munye kuphela umuzwa oxhumana nalo manje nizwe inkulumo endala ngivele eMissouri nifanele ningibonise niyabo wo kubizwa ngesifunda sikangibonise manje ake ngikubonise ukuthi kuyinhlekisa kangakanani lokho kuphawula manje impela kunakwenzeka kimi ukuthi ngisebenzise umuzwa wokubona ukwazi ukuthi ithuluzi lisekhona lapho othize ubengeza walithatha ngemuva kwami akunakwenzeka angiliboni lingemuva kwami kodwa likhona lapho manje ukubona kusikho kukholwa niyabo ukubona kusikho kukholwa ngoba nginomunye umuzwa owukuthinta futhi ukuthinta kungokukholwa lapha futhi kungokoqobo njengokubona ngoba ithuluzi ngiyalizwa intambo kulo ngizwa izintambo kulo ngizwa izikhiye ezibophe izintambo niyabo ngakho-ke ukubona akusikho kukholwa ngiyakholwa nje njengoba lilapho ngokungathi bengilibhekile niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na manje into efanayo yanoma yimuphi omunye umuzwa manje lapho abantu besho ukuthi ukubona kungukholwa kubuwula esitetimendeni sabo siqu niyabo kuyehlazwa kubuhlakani babo kokucabanga ukuthi ukubona kungukukholwa lokho kulahla yonke eminye imizwa manje sibonelo asithi leli bekuyibhodlela lesiqholo sithi nje bekuyisiqholo kulungile manje ngiyakubona futhi ngiyakuthinta kusobala ngezandla zami kodwa kuthiwani uma ngingakuboni futhi ngangakwazi ukukuthinta futhi lokho othile ubeucoshwa futhi bengingaboni futhi ngingakuthinti futhi kusondela kimi ngingakutshela ukuthi bekulapho ngoba umuzwa wami wokuhogela uqala kusebenza niyabo lapho eminye imizwa yami ingakumemezeli manje niyakuthola engikuqondile na manje ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo bufakazi bezinto ongaziboni uzinambithe uzithinte uzihogele noma uzizwe niyabo empeleni umuzwa ukuthi uyakwazi akukho kusuka kukho uqinisekile kodwa-ke kukhona okuzokwenzeka ngenkathi unalokho njengoba bengiphawula kaningi ukuba-ke bengimi phandle lapha phezu kwesinye salezi ziqongo zezintaba ngibulawa indlala futhi kungekho muntu onganginika noma eyiphi imali nolofu wesinkwa esinga ebesingasindisa kuphila kwami futhi uze ngapha futhi wangidabukela futhi wanginika ulofu wesinkwa noma mhlawumbe uthi nginika amasenti angamashumi amabili nantlanu usho ukuthi leyo intengo yokuthenga olofu wesinkwa unginike amasenti angamashumi amabili nantlanu awu ngingajabula nje ngamasenti angamashumi amabili nantlanu esandleni sami njengoba benginngajabula nginolofu wesinkwa esandleni sami kungani na nginamandla okuthenga ulofu wesinkwa into kuphela ngiyenzile ngokuhamba ngiye lapho esitolo futhi ngizitholele ulofu wesinkwa kodwa manje khona manje nginamandla okuthenga ulofu wesinkwa athenga ulofu wesinkwa lokho ngokukholwa ukukholwa akubuki neze bese kuthi ngizizwa ngingcono angiboni kangcono angizwa kangcono niyabo uyajabula ngoba usuvele unamandla okuthenga okuphulukisa kwakho niyabo ujabule nje njengoba nje wazi nje kahle njenganoma yini osuvele ukutsholile ngoba unentengo yokukuthenga okuwukukholwa niyabo ukukholwa akuxegi neze awu ngizobuyela endikimbeni yami kulungile kodwa ngicabangile nje ukuthi ngizokuyeka lokho kanjalo ukuze nibone ukuthi kujule kunalokho abantu abakusho ngokungaqondile ngiyakukholwa ngokobuhlakani kodwa uma ukukholwa ngempela konke kuleli bhayibheli kungokwakho niyabo ukukholwa kwakho kuthenge niyabo nansi izimpahla zilele lapha nje unkulunkulu qobo lwakhe esesimweni sencwadi nokukholwa kulelozi kukuthengela into kuyayifeza kuyenze iphile manje ngangise ngakhuluma ekiwanesi klabhu sekhathini esithile sedlule futhi kwakukhona udokotela wangitshela lokho wathi ngiyakholwa phambili ngangikhuluma ngesiguli esithize ayesidelile futhi inkosi yaphulukisa wathi ngiyakholelwa ekukholweni ukukholwa ngase ngithi manje awume kancane hlobolunile ukukholwa ukhuluma ngalo na wathi ukukholwa nje wathi ngikholwa ukuthi uma leyo ndoda ingaphumela lapha futhi ibeke isandla sayo sihlahleni futhi ikholwe ukuthi ibizosinda iyosinda ngokufanayo nje njengalokho omunye aye emkhulekele khona ngathi manje ubani ngitshele dokotela uyindoda ebukeka inobuhlakani umuntu ubengaba kanjani nokukholwa ngokubeka isandla sakhe esihlahleni bekuyomphulukisa ufanele ube nokukholwa kokuthile nebhayibheli lathi ukukholwa kuvela ngokuzwa nokuzwa izwi likaNkulunkulu lokho kuyakusekela ukukholwa kwakho kunesisekelo ngoba uNkulunkulu wakuthembisa njengo-Abrahama ngani ngenkathi umkakhe wayeneminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu ubudala futhi yena ayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu ngani babehlale ndawonye owesifazane bashada ngenkathi eseneminyaka eyishumi nesithupha eyishumi nesikhombisa ubudala owesilisa wayemdala ngeminyaka eyishumi kunowesifazane kwakungudade wabo engxenye futhi emva kokuba sebephile nje ngendoda lomfazi yonke le minyaka ake sibone amashumi ayisithupha nanhlanu wayeneminyaka eyishumi nanhlanu esedlule ekunqamukeni kokuya esikhathini manje nakho kwakukhona u-Abrahama amashumi ayisikhombisa nanhlanu ikhehla noNkulunkulu wabonakala kuye wayesethi bazoba nengane ngani he lokho kwakukuhle nje u-Abrahama njengokuba nengane wayesenayo kakade maqondana nalokho bekungenzeka manje ngesikhathi isikhathi kukhona kuzokwenza wenze izinto ezihlekisayo ezweni manje ungacabanga nje izithandane ezindala kanjalo zehla zilungisa igumbi esibhedlela na babeyothi kungcono uvalele lowo mfo mdala kukhona kungalungile ngaye udinga ukubona udokotela wengqondo noma ukuthize kodwa u-Abrahama wayenokukholwa kulokhu uNkulunkulu ayekusho manje izinsuku zokuqala zedlula isikhathi esivamile sezinsuku ezingashumi amabili nesishiyagalombili ngiyambona eya kuSara futhi ethi uzizwa kanjani sithandwa na akukho nhlobo umehluko ngani uthi ngokuNkulunkulu sizoba naye noma kanjani niyabolungisa zonke izicathulo ezingamasukizi zomntwana nobhini nengubo engamaqabhaqabha lungisa yonke into ngoba sizoba nengane wazi kanjani na uNkulunkulu usho njalo lokho kuyaxazulula kwadlule iminyaka eyishumi uzizwa unjani sithandwa na akukho okuhlukile udima uNkulunkulu iminyaka eyishumi ngaphezulu yesimangaliso kunalokho bekungaba yikho uma kwenzeka emuva lapho kuzoba njalo noma kanjani kwadlule iminyaka engamashumi amabili nanhlanu manje useneminyaka eyikhulu kanti yena uneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye uzizwa unjani sithandwa na akukho okuhlukile udima uNkulunkulu sizoba naye noma kanjani uNkulunkulu washo njalo lokho kuyaxazulula uNkulunkulu washo njalo manje niyabo nephephele lathi u-Abrahama akazange angabazi esithembisweni sikaNkulunkulu ngokungakholwa kodwa waqina edumise uNkulunkulu manje thina uma sekuKristu siyinzalo ka-Abrahama futhi siyizindlalifa kanye naye ngokwezithembiso ngabe kunjalo na manje ke inzalo ka-Abrahama yeqiniso yayingazibona kanjani isithembiso sikaNkulunkulu lapha bese ke ikhononda ngokuba nesisi sobuhlungu noma isandla sakho singaqondile kahle nokho ngenkathi uNkulunkulu yenza isithembiso na Amen. Uma ulinde iminyaka engamashumi amahlanu, kwenza muphi umehluko na? U-Abrahama wakwazi ukuzuza isiqu sikayise wezizwe futhi waba nomntwana. Ngoba wayekholwa futhi waqinisela ekukholweni kwakhe ngani wayengaba nesineke uNkulunkulu wayekuthembisile.
And God is he was persuaded fully that God was
uNkulunkulu wakholisa ngokugcwele ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukwenza lokho ayekushilo ohe
how can the seed of Abraham the royal seed of Abraham the church
ingakwenza kanjani inzalo kaAbrahama inzalo yobukhosi kaAbrahama ibandla likaNkulunkulu ophilayo libuke phezulu kwesithembiso bese ke lingasikholwa na izwi likaNkulunkulu laphakade ngingumvini ninani ngamagatsha niyabo nihlala kimi nezwi lami kini celana nikuthandayo futhi niyokwenzelwa niyabo wo yeka izithembiso asinika zona besingazicaphuna
You can only be persevered.
Kodwa ungaba nesineke kuphela lapho ubambe izwi. manje uma omunye eza wathi uthi ngubunkulunkulu yiza lokhu haleluya nginakho ezandleni zami manje bengingeke ngibe nesineke kakhulu ngalokho yabo ngoba akukho muntu ongakuphulukisa akukho muthi akukho dokotela akukho lutho olwakelwa phulukisa noma ubani kodwa uNkulunkulu ngifuna ningibonise udokotela ozishoyo ukuthi ungumphulukisi ngifuna ungiyalele umuthi ozokwenza noma yini kuphulukiseni abakwamayo ngababedlula bonke sinabo ngiye ngaba nengxoxisane lapho kabili manje sizisho ukuthi singabaphulukisi mnumzane Branham sizisho kuphela ukuthi sizize imvelo uNkulunkulu ungumphulukisi bangayisika indawo kodwa kuthatha indalo kwakha izicubu ukuyiphulukisa ibuye bona manje wena uthi uyabalahla udokotela akunjalo neze uma ubuka ingalo udokotela ufundile ukuthi ingahlelwa kanjani leyo ngalo kodwa akakwazi ukuyiphulukisa uNkulunkulu uzofanele ayiphulukise ufanele akhiqize ikhalisiyamu nakho konke okungena ethandeni futhi akuhlanganise ndawonye lokho futhi ayiphulukise uyayihlela kuphela uma ubuka ingalo yakho futhi waya kudokotela futhi wathi yiphulukise dokotela ngifuna ukuqeda ukugeza izitsha zami ubeyothi udinga ukuphulukiswa kwengqondo lokho kungaba ngokulungile niyabo kodwa ufanele udokotela uyayihlela kodwa uNkulunkulu ungumphulukisi ngeke walenze izwi likaNkulunkulu liqamba manga wathi nginkosi uNkulunkulu wakho ophulukisa zonke izifo zakho futhi abangaze babe nomuntu ongaphulukisa akekho udokotela osho ukuthi uyaphulukisa ubulala amagcwane kuphela kuyilapho uNkulunkulu ephulukisa uhlanza kuphela isilonda noma into enjalo noma athatha isandla sakho udokotela usebenza ngemizwa emibili lokho angakuzwa ngezandla zakhe noma kubone ngamehlo akhe angazizwa isimila uthi ya unesimila lapho ngisisikile manje usika imbobo phakathi lapho futhi uyasisika sisuse manje akazanga siphulukise wasika isimila ubani ophulukisayo na uyajunge kodwa uma uNkulunkulu engaphulukisi kuyohlala kungaleyo ndlela niyabo kuyohlala kunjalo angalikhipha izinyo kodwa ngubani ozophulukisa indawo eliphuma kuyena angahlela ingalo kodwa ngubani ozoyiphulukisa sana uNkulunkulu ungumphulukisi
so you see if you get the word of God in you
ngakho niyabo uma uthola izwi likaNkulunkulu kuwe ngokukholwa ukholo lelozi ukholo kuzokwenzeka futhi awusoze wakukhulula kulungile ngicabanga ngobaba wesizwe sakithi okuthiwa nguGeorge Washington ngangihlala ngimhlonipha kakhulu umnumzane Washington ngoba wayengumKristu
and before Valley Forge
Fojenga pambe kwe Valley Forge gekathe kuleka busuku bonke koloko nqo ekweni waze waba manzi ngaphezulu kokhalo lwakhe namasosha akhe izingxenye ezimbili kwezintathu zawo zingafake ngisho nezicathulo zazisonge izinyawo zazo nganoma yini ezazingazi soka ngazo futhi isimo sezulu esingu 0 nomfula waqina waba yiqhwa wonke ngalobo busuku wakhuleka waze waba manzi kwaze kwakhuphuka kwathi nguwo khaleni lwakhe waba bombono vele kuNkulunkulu futhi ngosuku lulandelayo wayefikelela kakhulu wawela umfula kungakhathaleki ukuthi izihosha zekho azizange zimvimbe nezinhlamvu ezintathu zamamasketi zabhoboza ijazi lakhe futhi wahamba waye kunqobeni kungani na wayefikelela wakhuleka waze wabamba uNkulunkulu futhi wazi ukuthi uNkulunkulu wayetheni yilokho ke angase aphikelele ekuzuzeni ngempumelelo futhi into yokuqala kuzuza ngempumelelo kwakho kungenhloso ya kho kuphela nenjongo yakho inhloso yakho ifanele ibe ngelungile futhi injongo yakho ifanele ibe ngelungile uma injongo yakho ilungile nenhloso yakho ingalungile khona ke ngeke kwenzeke ufanele ube nenhloso elungile futhi ufanele ube nenjongo ilungile bese kuthi ke ukuthathela ekuholeni kukaMoya Ongcwele enhliziyweni yakho futhi uhlale nakho uNkulunkulu uzokufezekisa unowa indede enkulu kaNkulunkulu wayephikelela kakhulu ezinsukwini zakhe waphila onyakeni nobuhlakani ngokwedlulele kunesiphila kuwo onyakeni wesayense kakhulu kunalowo esiphila kuwo ngoba ngalezo zinsuku bakha isivivane sasingena kusakha kanti ngesigibhithe ezivivaneni ekhanda elikhulu eliqoshiwe libhubezi besingekwazi ukukhiqiza kabusha uma besifanele abanye babo naleso sivivane sibekwe ngokomumo wendawo phakathi nendawo yomhlaba kuze kube yilapho kungabibikho thunzi ukusizungeza akule ndaba ukuthi ilanga likuphi niyabo futhi enye into kukhona amatshekazi phakathi lapho phezulu le emoyeni ukuthi asinami shini awekho amandla kapetroli angake aphakamise lawo matshekazi phezulu lapho niyabo kodwa bawakha babengakwazi ukuzuza ngempumelelo babe nendlela yokukwenza mhlawumbe amandla eatom amandla ehydrogen ukuthize kodwa amandla kapetroli namandla kagesi ubungeke wenze umshini ube mkhulu ngokwanele ukuba uphakamisele phezulu lapho ngakho bakuphakamisa kanjani phezulu lapho na futhi kwakha ngabantu kuphelele kakhulu kangangokuthi awukwazi ukugijimisa insingo izungeze ezindaweni lapho ehlezi khona ndawonye namakhulu ngamakhulu amathani bakwenza kanjani na bazakha kanjani na babengenza izidumbu esigunyisiwe bathathe umzimba futhi bakugqumise ose nezici ezibukekayo nanamuhla ngemva cishe impela eminyakeni ezinkulungwane ezine edlule usabukeka uyimvelo umbala esingeke sawuphindaphinda nhlobo babehlakaniphile benobuhlakani ujesu wathi njengoba kwakunjalo emihleni kanowa kuyakuba njalo kufikeni kwendodana yomuntu benazi yini ubuhlakani nokuhlakanipha kuwuphawu lweso no nokuphutshiswa na landela ulibo lozalo lwabantwana bakahamu bukani abantwana bakakhayini bonke baba kwete kuze kufike esikhathini sangaphambi kokubhutshiswa kuzamcolo babehlakaniphile bekhaliphile abantu abanobuhlakani futhi babengososayense bona abakhi bensimbi nokunye kodwa abantwana bakasete babengabafokazi abathobekile abaveza u-Enoku noNowa kodwa laba abanye kwakungamadoda esayensi abafundile abahlakaniphile abakhaliphile akashongo yini ujesu ukuthi abantwana bobusuku bahlakaniphile kunabantwana bemini na wafanisa abantu bakhe namawundlu ukhona wake walusa izimvu na iwundlu lapho lilahlekile lilahleka ngokuphelele litsho inhlobo indlela yalo lifanele libe nomholi futhi ile ndlela esiyiyo asifanele sazi okuningi kakhulu okwenele nje ukuphelela unkulunkulu futhi unkulunkulu ngumholi wethu osiholayo kodwa ngeke simvumele akwenze sihlehla njengembuzi futhi siqhubeke niyabo kodwa thina lokho izimpawu zabo futhi ngezinsuku zikaNowa ngekathi uNowa ephuma futhi ethi lizokuna washumayela iminyaka eyikhulu namashumi amabili ukuthi amanzi ayezokwehla ezibhakabhakeni kwakungakaze kube namanzi phezulu lapho qabomimzane awakaze abe khona amanzi ezibhakabhakeni ungabacabanga labo sosayense bangalezo zinsuku na lokho kuzange kuhlangabezane nemininingwane yabo yesayense nomoya ongcwele namuhla awuhlangabezani nemininingwane yesayense kanjalo nezimangaliso nezibonakaliso zikankulunkulu azihlangabezani neyabo yesayense imininingo abacabanga ukuthi kufanele kube ngokufanele imininingwane eshiwo bengizokusho kodwa akwenzi mihluko unkulunkulu ukukhulumile futhi kunjalo noma kanjani nokukholwa okungabamba kukho kubambelele kukho qaphelani Nowa ngingambona usosayense omkhulu ephuma wayesethi uyazi kukhona ikhehla phezulu lapho egqumeni lakho uhlobo oluthile lwento inqolobane enkulu yento enhla lapho esiqongweni segquma lathi lizokuna lintantise lizokwehlisa amanzi esibhakabhakeni ngokuyibela lapho athi Nowa ake ngikubonise ukuthi unokuduka kwengqondo kukhona okungalungile ngawe ngingathatha ithuluzi lami lapha bese ngidubula liye enyangeni ngingathatha irada yami izinto ababenazo ngalezo zinsuku ngoba uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaNowa kuyoba njalo kufikeni kwendodana yomuntu futhi awekho amanzi phezulu lapho khohlwa yikho wena mfo omdala qhubeka ubuyele ekulimeni kwakho khohlwa yikho aweka amanzi phezulu lapho uqonqela ize kodwa Nowa wathi uNkulunkulu wathi kwakuzokwenzeka awu uNkulunkulu uzowatholaphi manje lalelani noma yini phezulu lapho kungekho lutho phezulu lapho ongawathola na wathi uma uNkulunkulu ethe kuzoba nemvula uyakwazi ukubeka imvula phezulu lapho ngoba uNkulunkulu washo njalo akuzange kumvimbe nakancane waba nesineke wakha phezu kwalokho phezu kwento ngoba ehlanganisa into ndawonye ngoba wayenesineke ngoba wayazi ukuthi uNkulunkulu washo njalo namazulu nomhlaba kuyodlula kodwa izwi lakhe lingeke uzokwenza kuzuza kwakhe ngempumelelo ukusindisa labo ababefuna ukusindiswa impela Mose ngani wayengusosayense uhlanga lwabantu baseGibhithe lalungabantu abahlakaniphe kunabo bonke emhlabeni ngalezo zinsuku kodwa uMose wayikwazi ngisho ukufundisa abaseGibhithe ukuhlakanipha. Kuthi wazama iqhinga lakhe lempi ukukhulula abantwana bakwa-Israyeli alisebenzanga, wagijima ngenkathi iqhinga lakhe lezempi lesayense lingesebenze. UMose wabaleka esuka ebusweni babantu uNkulunkulu emthume ukuba abakhulule. Ngesinye isikhathi ngemuva kugwadule isihlahla sasivutha futhi uMose wema ukuze abone ukuthi kwakuyini nephimbo laphuma lapho laselithi, khumula izimbatata zakho Mose ngokuba ipla umhlabathi omi kuwo ungumhlabathi ongcwele. Futhi uMose wangena phambi kwenkosi futhi inkosi yakaphuna umbhalo, ngenguNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka noJakobe, futhi ngiyasikhumbula isithembiso sami ku-Abrahama nesikhathi sesiseduze, futhi ngiyakuzwa ukububula kwabo ezansi lapho eGibhithe, futhi ngehlile ngikuthumela ezansi lakho ukuba ubakhulule. UNkulunkulu njalo usebenza ngesisebenzi, umuntu oyisisebenzi sikaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi, hayi izivumokholo, hayi amahlelo, kodwa umuntu. Niyabo, uNkulunkulu akazange asebenze ngemishini noma akazange asebenze ngamahlelo. Bayafa ngokushesha nje lapho behlela, lokho kukuxazulula ingwena phakade. Ngitshele, ngifuna usomlando ukuba asukume futhi angitshele lapho ibandla elake lahlela elingazange liye othulini ngaso sonke isikhathi. Kunjalo impela, ngamunye wabo wabeka eshelofini onke ayimikhiqizo yebandla likaTelika, inhlangano yokuqala. Upapa ongasekho, upapa manje lo John wa 2022 nguye. Ngicabanga ukuthi bambiza kanjalo. Wakhipha isimemezelo ngiqagela amaphepha enu aseCanada akuqukethe, wathi wonke amabandla buyelane lapho ibandla liqala khona eRoma. Ngifuna noma yimuphi umuntu noma yimuphi osomlando ukuba ngikhombise lapho ibandla liqala khona eRoma. Ihlelo liqala eRoma, kodwa ibandla liqala eJerusalema ngosuku lwePentecoste, yilapho ibandla elaqala khona. Uma nifuna kubuyela ekuqaleni, sengilungele ukubuyela emuva nophapha ekuqaleni. Kunjalo impela, uma nifuna ukubuyela lapho ibandla laqala khona. Kodwa manje inhlangano, ibandla leRoma Katolika, ibandla lokuqala elihlelekile emhlabeni futhi lingumama wakho konke. Nesambulo 17 sathi laliyizifebekazi namatendekazi alo ayeyizifebe, izifebe kuthi onke azobhujiswa. Kunjalo impela, manje lelo yizwi lenkosi, ya niphikisane naye. Niyabo, hayi mina ngoba ngicaphune nje lokho ekushoyo. Qaphelani lokho kuyiqiniso, bese ke sigona kulezo zinto futhi ngani kubi kabi. UMose ngekathi eba nalowo mbono ovele kuNkulunkulu, lenkosi yabonakala kuye futhi yacaphula izwi layo lesithembiso. UMose wayesendleleni yakhe ngo eyehlayo. Manje ngesinye isikhathi lapho ukholwa uNkulunkulu kukwenza uziphathe ngobuthutha kabi kakhulu kubantu. Ungathini nje ikhehla manje, nangu uMose manje oneminyaka engama 80 ubudala, futhi ucashe emuva lapho ogwadule emsebenzini uNkulunkulu ayemthumele ukuba wenze. Kodwa ngekathi efika kulezo zihlabathi ezingcwele, ngesinye isikhathi lapho ososayensi abakwazanga ukuchaza abakususe kuye, akukho muntu ofanele ukushumayela ivangeli aze kuqala ahlangane noNkulunkulu ezihlabathini ezingcwele, lapho okungekho muntu ongakususa kuye. Ngevela ngeke anyathele kuleyo mihlabathi engcwele. Wawulapho ngenkathi kwenzeka, futhi uyazi ukuthi ukhuluma ngani. Kunendaba ukuthi kungaki okwesayensi lokho, futhi kungakanani lokho. Kuba ke uMose wayethe, ngikholwa ukuthi ngizoyangaleya bese ngiyikha amanye amaqabunga esihlahleni, bese ngehlela endlini yokucwaninga yesayense futhi ngiwahlole ngibone ukuthi kungani engashi na. UNkulunkulu wayengeke akhulume naye, kodwa wavele wahlala phansi wasekhuluma naso. Yileyo ndlela yokwenza, uhlale phansi ngqo futhi ukhulume noNkulunkulu, uzokuphendula. Wo, ngezinye izikhathi lapho wenza lokho, ngikwenza wenze ngokuxakile ezweni lonke. Ngosuku olulandelayo nalikhehla manje elineminyaka engama 80 ubudala, amadevu elenga le phansi kanje nempandla yalo egcobezela umkalo ehlezi phezu komnyuzi nengane enqulini yakhe kanjalo nenduku esandleni sakhe. Nangu ehle mpongoloza uDumo, haleluya, wehlela eGibhithe ukuyolidla. Uyaphi Mose na? Ngiyehla kuyodla eGibhithe ukuhlasela kwendoda eyodwa. Kuwubula lokho, kodwa kwakuyini na? Mose, usho mfowethu Mose, uyaphi na? Ngehlela eGibhithe, ngehla ukuyolidla, njengoba nje ukuhlasela kwendoda eyodwa idle iRashiya. Niyabo, omkhulu wathela lonke izwe labhaxabulwa, kodwa ngehla kuyolidla nenduku esandleni sakhe. Sokwenzani ngayo Mose na?
UNkulunkulu
wathi bamba le nduku uqhubeke. Ngakho ke nakho ngihamba ukuhlasela kwendoda eyodwa inhlekisa emqondweni wenyama, kodwa wakwenza ngani? UNkulunkulu washo njalo. Amen. Sekwanele lokho. Ngiyababona abanye babapristi bema futhi abakwaMidiyani futhi bethi manje awume kancane futhi Mose ube ngumelusi omkhulu wezimvu ophumelelayo lapha. Awufanele wenze okuhlekisayo kanjalo. Kodwa yebo wathi ngahlangana noNkulunkulu, noNkulunkulu wangitshela ukuba ngihambe ngikwenze futhi wakwenza. Lapho ukucwaninga kwakhe kwesayense nakho konke kwehlulekile, izwi likaNkulunkulu lingehluleke. Ngakho Mose wayenesineke, wabulela umgibhitho yedwa wasegijima ngenxa yokwesaba abantu, futhi wehlela lapho. Ngemva kwalokho wase ebulala sonke isizwe ephethe induku ekwegwile esandleni sakhe. Ngiyabona uNkulunkulu wenza izinto ezibuwula kakhulu emqondweni wenyama ongazi lutho ngoNkulunkulu, kodwa bacabanga ukuthi bayazi. Ngiyabongani uNkulunkulu uhleka ukungazi kwabo, kodwa uthatha abathobekile ngenhliziyo abayolalela futhi banake lokho akushoyo. Kwakuyinhlekisa kodwa uNkulunkulu wakwenza. Mose wayenesineke, mise waphonsa induku yakhe phansi njengoba senzile izwi lobusuku, yaphenduka inyoka. Kwase kuthi ke laba abanye abafo baphonsa izinduku zabo phansi zase ziphenduka inyoka. Wayenesineke, wama lapho nje wayesethi, uNkulunkulu wami ungithumile, uyakwazi ukulungisa leyo nto. Inyoka yakhe yagwinya enye, wathi nakho la ukhona. Amen. Yebo mnumzane. Wayenesineke ngoba wayezwe uNkulunkulu, wayenokukholwa kulokho uNkulunkulu athi ngokuyiqiniso, ngoba kwakungumbhalo. UNkulunkulu wayebethembisile lokho ngombhalo. Uma ubona uNkulunkulu ethembisa noma yini bese ke ephenduka futhi aqinisekise lokho akwethembisile, khona ke ungakwazi ukuba nesineke. Yini ebingayenzeka na? Uma abantu bengake babambe futhi bavule imizwa yabo endikindiki isuke kuNkulunkulu, futhi benyukele kumoya ongcwele futhi bambambe futhi babone lapho ukuthi nguNkulunkulu wakwethembisa. Abanye babo abanaso ngisho nesibindi sokuthoba kunjalo. Abantu bona abanye babo bayovele abakukholwa nje lokho. Ayikho indlela yokuba ubatshele, ngoba bamiselwa ngaphambili kulokho kulahlwa. IBhayibheli lasho njalo kuJuda lathi amadoda asendulo amiselwa ngaphambili kulokho kulahlwa, ephendula umusa kaNkulunkulu ube ngamanyala. Kunjalo impela, bekungeke yini kube yinto embi kakhulu ukwazi ukuthi ubufunda futhi uzwa iBhayibheli lishunyekelwa kuwe? Wase ke ungalikholwa na into embi kanje uku leyo yinto embi ukwedlula zonke engaziyo ngayo ngabantu abangayiki likholwa izwi likaNkulunkulu. Manje uDavide wayengumfana omncane wendwemane emuva, lapho wayenendwemane esandleni sakhe futhi wayelusa izimvu zikayise. Ingonyama yangena yathatha iyodwa yagijima yaphuma, futhi wathemba uNkulunkulu futhi wabulala ibhubesi ngendwemane. Ibhere langena lathatha yodwa walibulala ibhere. Futhi ngolinye usuku wayengale ngasebuthweni lenkosi ekhuphulela kubafowabo amagilebhisi omisiwe nokunye nokunye ukuba badle ophaya mhlasimbe unina abenza. Futhi ngenkathi eselapho ngaphesheya kwakukhona amaFilisti, futhi lapho babeno noGoliyathi umdondoshiyo omkhulu wendoda. Imina ngamayentshe ayishumi nane emi phandle lapho, wathi nginombono nani leyo ndlela uDavide enza ngayo lapho. Icabanga ukuthi usekucindezela empetshweni, wathi nginombono nani bafo, masingabi nokuchitheka kwegazi. Manje bakuphi uma umuntu alwe nami? Uma bengibulala khona-ke izwe lami lonke lizonikhonza. Bese kuthi-ke uma mina ngibabulala khona-ke izwe lenu lizosikhonza. Oh, impela uSathane wayejabule ukwenza isivumelwano esinjalo. Ngakho wayazi ukuthi akekho owayezokwenza. Futhi lapho usawule indoda yomkhonto eqeqeshwe kahle, ikhawe kusukela ebusheni balo, imi lapho ikhandana amathombe engaphezu kwebutho lakhe. Emuva le ngemuva esaba ukuhlangana naye, kodwa ngolunye usuku wenza waphumelela ngenkathi umfolungile emi eduze umdadlane onamahlombe aqhothile. IBhayibheli lasho umfana obukeka ebomvana emi lapho uDavide.
He said, "Do you mean to tell me?"
Futhi waphendukela kubo wathi, "Niqonde ukungitshela ukuthi nina impi kaNkulunkulu ophilayo? Nizoba lapho futhi nivumele lo mfilisti ongasokile adelele amabutho kaNkulunkulu ophilayo na?" wathi ngizohamba ngilwe naye uma ningenaso isibindi ngizohamba uNkulunkulu uhlale njalo enomuntu ndawo onesibindi oyosukuma futhi akhuluma iqiniso futhi alilandele wathi ngizohamba ngilwe naye ngani bathi awulutho kodwa osemutsha futhi uyebuka ngani umkhulu neze njengengalo yakhe wathi lokho akwenza imehluko ngakho kwenyukele kuSawule noSawule wenyuka wathi manje David wathi ngiyasazisa isibindi sakho ndodana kodwa awunaso isipiliyoni sokulwa kwababili ngakho mhlawumbe kungcono ugqoke ibhantshi lami wagqoka izikhali zakhe futhi zapatalelisa uDavid omncane ungifake emqondweni watshela ukuthi ibhantshi lakhe lobufundisi aliyilingananga indoda kaNkulunkulu kungaleyo ndlela namhlanje funda eyakho iPhD eyakho iLLD nokuthi ungalwa kanjani nezivu mukholo nezinto wayengeke alwe naye qhabo washo yisuse kimi leyo nto wathi angikaze ngikufakazele kwamanje mangihambe nalokho engikwaziyo ukuthi uNkulunkulu ukubusisile amen uNkulunkulu ubobezelekile ezwini lakhe kunjalo mangihambe nezwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wethembisa ukubusisa izwi lakhe futhi ngeke libuyele kuye lilambatha abone indaba ukuthi bangaki abazama ukukhahlela ngaphandle sala khona lapho kulelozwi uNkulunkulu wethembisa ukuthi uyosinakekela isimo David wathi ngizohamba ngilwe naye hoye wayenesineke bafowabo bathi ngiyazi ukuthi ukangile wena hamba ubuyele kubaba wakho nakulezo zimvu lapha ya egqumeni kodwa uDavid akakwazanga ukukwenza ngoba uNkulunkulu wayesevele ebambelelise okwehange wathi ngani wathi leyo ndoda izobhonsa umkhonto wayo kuwe nalokho konke ezokwenza nakho konke lokhu wathi kodwa ngangelisa izimvu zikababa futhi uNkulunkulu wangisiza ukuba ngikhiphe izinyane emlonyini wengonyama nebhere nokunye nokunye futhi wathi uNkulunkulu obengathatha avumele angikhulule ezidladleni za leyo ngonyama nasezidladleni zebhere uzonginika ukunqoba kakhulu kangakanani kulowo mfilisti ongasokile odelelayo ethi izinsuku zezimangaliso selwedlule leso sivu mokholo esikhulu sehlelo esizama ukubeka izibonakaliso zikaNkulunkulu emuva le emuva phakathi lapha nokuphulukisa ngokaNkulunkulu ngale sikhathini seminyaka eyinkulungwane lapho uzobe ungongafi uNkulunkulu nguyeza lonamuhla naphakade uma konke kwaba khona uNkulunkulu usenguNkulunkulu impela wayelapho ke futhi liyazi ukuthi kwenzekani endabeni yebo uJohane umbhaphathize ngekhathi ephuma manje asinabo ubufakazi obuningi ngoJohane wayeyi indodana yomphristi kodwa akazange alandele ihlelo noyise akakwenzanga lokho wayenomsebenzi obalulekile wayezoba yilowo obizwe emlandweni ukuba amemezele uMesiya wahlala ehlane waze waqiniseka uNkulunkulu waze wahlangana naye akazange ehle futhi azelulaze ngezivumo khona zabo nokungena okunye ababenakho befunda ukuba ngabapresti nakho konke lokho waphuma ehlane futhi waphila ngezintethe noju lwasendle futhi akabuzanga lutho kunoma ubani kodwa wahlala lapho futhi uNkulunkulu wakhuluma kuye ngolunye usuku wayesethi manje nizomazile uMesiya manje lapho efika noma ubani elibone umoya wehlela phezu kwakhe futhi ohlala kuye lowo nguye engimbizile uzoba nguye ozobhaphathiza ngomoya ongcwele nangomlilo manje ukuba uJohane wayehlile futhi wathola isipiliyoni sakhe sasekolishi lezenkolo nakho konke wangena iDD enkulu niyazi abanye bodokotela bobuNkulunkulu babengathi Johane siyaqonda ngokokuzalwa kwakho emuva lapho ukuthi wabunjwa kumama wakho ngenkathi esengu isalukazi nokunye nokunye futhi manje wena ukungabazeki kodwa ukuthi uzoba nguye ozokwethula uMesiya wathi wawuzoba yizwi lomemeza ehlane awucabanga ukuthi uDokotela Jones lapha ungumfo nje na mbuke angavele nje niyabo ngani kungenzeka ukuthi wakholiswa kodwa uJohane wazigwema kuwo wonke lowo mpedo wahlala phandle ehlane waze wezwa nguNkulunkulu ukuba abantu bebengavele basuke kuwo wonke lo mpedo izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into efana nokuphulukisa ngokukaNkulunkulu futhi babe bodwa ndawo futhi bahlale noNkulunkulu uze uzwe lelo phimbo lithi ngeNkosi uNkulunkulu wakho owelapha zonke izifo zakho onguyezwe lamuhla naphakade yilapho othola khona uNkulunkulu manje wayeqinisekile kakhulu ephikelela kakhulu waze washo lokhu wayazi ukuthi uMesiya wayeyovela esizukulwaneni sakhe wathi kukhona omi phakathi kwenu khona manje eningamaziyo wayazi ukuthi wayesemhlabeni ngaleso sikhathi ngoba wayezomethula wo wayephikelela impela. USamson omncane wayephikelela ngekathi ephumela lapho futhi lapho omunye uSamson ngake ngabona isithombe sikaSamson ngale endaweni yokugcina amagugu yamaGreki nendalo. Kwakuyinhlekisa kukhombisa ukuthi umqondo wenyama ungacabangani uma ungaguqulelwanga kuKristu. UEva emi lapho isilo esibukeka kabi kakhulu esakenga sibona wo ucabanga ukuthi uNkulunkulu udala into enjalo na? Qhabo mnumzane futhi uAdamu wayebukeka njengesiqhwaga sangaphambi komlando. Angigaze ngiyibone into enjalo. Uyazi uNkulunkulu wamenza waphelela. UNkulunkulu me uEva wayengowesifazane omuhle kunawo wonke owake waphila. Isifanekiso sokuqala sikaNkulunkulu sobufazane impela kwakunjalo. Futhi lapho babe noSamson namahlombe angangeminyango yenqolobane. Manje bekungeke kube yimfihlakalo kini ukubona indoda enamahlombe anjalo. Izingalo ezingaba zinkulu kangako ifinyelela phansi futhi ithole ingonyama ikhebhule ibe yizicucu impela. Qhabo ngimbone exosha amasango omuze futhi ahambe nawo ngani mkhulu ngokuphindwe kathathu kunamasango ubefanele kwazi ukuhamba nawo impela ngokwalokho. Kodwa uSamson uma ufuna ukwazi wayengomncanyanyana nje omncanyana umfana kamama omncane onamagodi ayisikhombisa elenga mhlani wakhe kodwa wayengumnaziri enkosini. Amen. Manje ngikathi ubesi liphuma futhi libhongela uSamson wayengenakuzisiza kodwa umoya wenkosi wehlela phezu kwakhe. Umgudu uNkulunkulu ayengasebenza kuwo wayengesiwo umdondoshiya onobuhlakani wavele waphuma lapho ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu futhi wayidwengula yaba yizicucu. Manje leyo yimfihlakalo ukuthi ubengakwenza kanjani lokho umfo omncane kanjalo. Futhi ngolunye usuku wayephandle ensimini nenkulungwane yamaFilisti yamzungeza. Manje labo makalapha bacishe babe yintshi nohafu wethuzi abalenga phezu kwekhanda lawo lawo majazi amakhulu amakhulu aloko abakubiza ngokuthi imeyili ayeboshelwe phezu kwensimbi. Ngezinye izikhathi ugqinsi olunguhafu weyintshi noma ngaphezulu enqobelana phezu kwelinye kwehle njalo. Yileyo ndlela ababegqoke ngayo onogada abakhulukazi lapha phambi kwemilenze nokunye nokunye okukhulu. Wo kwakungathatha mdondoshiya wendoda ukuwathwala. Futhi kwakukhona inkulungwane yabo bemi lapho futhi bazungeza uSamson. Into kuphela efanele ayenze kwakungukufinyelela emuva futhi ezwe leso sivumelwano noNkulunkulu. Amen. Lokho-ke futhi wabheka ukuthize futhi kwakukhona umhlathi womnyuzi uLel umFilisti. Wayephikelela ngani? Wayazi ukuthi uNkulunkulu wayembusisile. Wayazi ukuthi umoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe. Ayenakho esandleni sakhe wakusebenzisa. Uma inzalo ka-Abrahama namhlanje abantwana bakaNkulunkulu bengathatha lokho kukholo kuncane elinakho futhi nibe nesineke ngakho. uNkulunkulu uzokusebenzisa. Yebo. Woku ngiqala ukukhuluma ngiyasuka endikimbeni yami.
Faith cometh the what?
Lele sifazana ngumGreki wezwa ukukhole kuvela ngani na ubuzo ubuzo izwi likaNkulunkulu. Manje wayengumGreki khumbulane kodwa niyazi ukukhole ukuthola umthombo obungekho okunye ongakubona. Ukukhole ukuthola umthombo wakho isulo umuntu elingakuboni kodwa buya uthola noma kanjani. Izwi lakhe linkembe bukhale sikaNdlangothi zombili maHebheru esine shumi nambili nokukholwa okubambele yonkemba. Manje bukani kukhona yonke into phandle lapha ukuqelisa kuzo zonke izibusiso zikaNkulunkulu. Manje omunye wayengacosha ukukholwa ngesincane noma inkemba ngesincane isandla esibuthakathaka futhi kusike okunye okuncinyana ukwenza isivumo. Namuhla sizwa kuningi kakhulu ngezinqumo, senze izinqumo eziningi kangaka, izinqumo zingamatshe njengoPetro izinqumo. Kodwa kusizani ukuthi sigejane samatshe sinqwabelwe ndawonye? Uma ungenayo umbazi wamatshe lapho onenkemba ibukhale sikaNdlangothi zombili ukuwanquma abe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu na? Kuyisizathu uBilly Graham athi eLouisville waphumela lapho futhi wathethisa labo bashumayeli ngenkathi ngihlezi khona lapho ekudleni kwakhe kwasekuseni wathi nina bashumayele abangamavila ngingena edolobheni wayesethi nginemvuselelo futhi ngithole abaphendukile abayizinkulungwane ezingamashumi amathathu ngibuya ezinyangeni eziyisithupha ngiwathole amashumi amathathu wathi yini indaba na wathi upawulu wangena emzini futhi waba nophendukile oyedwa futhi wabuya ezinyangeni eziyisithupha kamuva futhi waba namashumi amahlanu ngaphezu kwalowo wathi wayenabazukulu babazukulu 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 njengoba kwakunjalo emuva wathi yenini abashumayeli abangamavila ngangifuna ukusho okuthize kumvangeli omkhulu kodwa ngangiyinsimbi yokuzivocavoca nje ngakho ngavele ngahlala ngathula manje-ke ngifuna ukubuza okuthize yimuphi umshumayeli oyivila owehlileka kuthatha ophendukile kaphawulu na uma kungabashumayeli abavilaphayo bebeke izinyawo zabo phezu kwedeski futhi bengayikuvakashela abantu abenze amakhadi abo ezinqumo kungoba phawulu wathatha leso sinqumo futhi wahlala lapho naso waze wasisika saba sesimweni sikajesu kristu ngobhaphathizo kamoya ongcwele futhi kwakuvutha kakhulu wazenza qobo lwakho khona-ke ukuba kube okunye hhayi izinqumo uhambe nje uthi ngenza isinqumo qhubeka ngqo nalo lonke izwe manje ubhili washo ukuthi ezinkulungwaneni ezingamashumi amathathu akakwazanga ukuthola amashumi amathathu ngezinye izikhathi kungenxa yokuthi into kuphela oyenzayo ukugingqela amatshe phezulu ngahle nje uwashiye ensimini uma ungeke wasike uwalungisele esakhiweni sikankulunkulu wenza amadodana namadodakazi ngawo izwi likankulunkulu libukhali kunenkemba zikanhlangothi zombili futhi lisika futhi kusho ukuthini ukusoka na sika inyama esele izwi liyalisoka lilisike ukukholwa kubambele ongemba abanye bangasika ngokwanele ukuba bajoyine ibandla abanye bangaqhubekela ezintweni ezijulile futhi abanye bangasika yonke indlela badlule ekuphulukiseni ngokankulunkulu kuncike engalweni eqinile yokukholwa ebambele ongemba kunjalo kuncike kutheni wayenezithiyo eziningi lona wesifazane wayenazo oye bengingabiza abangaphezu kwedazini noma amabili nginakho kubhalwe phansi lapha okungamthiya kodwa ukukholwa kwakhe akubanga nasithiyo ungahle ube nezithiyo umfundisi wakho angahle athi uthamele umhlangano njengalowo ngizokukhipha ebandleni kulungile naso isithiyo sakho umyeni wakho angahle athi ngizokushiya ungakho angahle athi ngeke angisoze ngizohlukanisa nawe ungahle ube nezithiyo eziningi kodwa uma unokukholwa akunasithiyo akwazi lutho kuphela izwi likankulunkulu futhi kuhlala nalo kunjalo izwi likankulunkulu bangahle kuba bathi kuye ungumgreki leyo ndoda ayisiyo eyenhlangano yakho ungumgreki awu isikhatshana sethu asibaxhase noma ngabe kwakuyini esinye isikhetshane ngahle kuba sahlangana naye sasesithi ngani izinsuku zezimangaliso selwedlule ayikho into enjalo leso sikhetshane sabagingqika abangcwele ezansi lapho asazi ukuthi sikhuluma ngani lawo majuda singamagreki sihlakaniphile sifundile siyazazi izinto kodwa singabantu abanobuhlakani kodwa buka leso sikhetshane sabantu ezansi lapho konke abakhuluma ngakho nje ngomunye unkulunkulu ongaphezu kwemvelo enza okuthile ngale ndlela edabula olwandle lobomvu noma into ethize njalo niyabo kodwa ngumgreki uhlakaniphile kunalokho kodwa ukukholwa kwakubambile futhi wayefikelela wahamba wadlula kukho wakukholwa kodwa-ke wahlangana nesikhetshane sabesifazane mhlasimbe basebethi uyazi ukuthini othandekayo matyaluwela ngethemba ukuthi akekho noyedwa lapha onalelo gama ngibize igama elingavamile uyazi mataluwela yini ezokwenzeka na umyeni wakho uzokushiya ngoba ungosomabhizinisi edolobha uma ukhonze ezansi lapho lokho okukhona kwenza mehloko muni lokho na umyeni noma engekho umyeni wayephikelela wayenesineke wayazi ukuthi wayemdinga uKristu futhi wayezombona ngoba wayezwile ukuthi wayengumphulukisi wayezokubona impela ngahle omunye olandelayo ngahle ukuba wathi kulungile uma wehlela lapho uzohlekwa idolobha lonke lizokubiza ngegama elithile elibi bayokubiza ngomgingqiko ongcwele noma iphentekostali noma kuthize uma wehla phakathi kwabo uqinisekile ukuthi uzophawulwa wayephikelele wahamba waqonda ngomfowethu akukho okuzomvimba lowo wesifazane yebo mnumzane bese kuthi-ke omunye nakho kufika umpristu wayengowokugcina wathi uma uhamba sizokukhipha ebandleni futhi sikuxoshe lokho akuzange kumvimbe nakancane ukukholwa kuvela ngokuzo wayenesidingo wahamba waqhubeka wehla wayenesineke wayezohamba abone ujesu futhi manje abantu abayinqwaba ucabanga ukuthi nje lapho bebona ujesu sekuphelile udumo kunkulunkulu nginombhaphathizo kamoya ongcwele manje ngizovele ngilale phansi futhi ngizikhululelekele ngani awukabi yisikhonzi sikamoya ongcwele lalela lapho unomoya ongcwele khona lapho yilapho ushaya khona inkathazo yakho yilapho inkathazo iqala khona ncamashi ngaleso sikhathi lapho ofanele ulwe khona yilokho okunikelwa khona kuyinkemba kunjalo khona ke yilapho impi yakho iqala khona manje weza kwaze kwathi ekugcineni wafika lapho uJesu ayekhona manje wayelwile kuyo yonke imigoqo enesineke he nangu eza esika indlela yakhe edlula izinsuku zezimangaliso lwedlule akuhleke umnyeni wakho uyakushiya ukhishwe ebandleni noma yini enye obizwa ngomgcini ngokungcwele nanoma yini enye yena enesineke nje yeza manje odlangana noJesu wathi manje sengikutho lile manje ngisebukhoneni bakhe kujikabilani kwathi nje wahlangana naye wahlangana nokunye ukudumala ya wathi angithungelwanga ohlangeni lwakho oh yena impela uNkulunkulu ayemhlonipha futhi yini edelayo na ibandla lakhe nakho konke ayenakho wayenendodakazi yayikabi kakhulu inesifo sokuwa futhi yayizama ukufika kuJesu ngoba yayazi ukuthi wayepulukise abanye ngakho kungani engakwazi ukupulukisa indodakazi yakhe na ngakho yena wesifazane emva kokuba esemshiyile wesifazane yonke into ayenayo futhi wakhuphukela kuye kwase kuba indumalo yehliswa futhi angithukelanga ohlangene lwakho ngithunywe kubantwana bakwa-Israyeli kuphela kodwa niyazi ukuthini lokho kwakukuvimbi ukukholwa kwakhe xa bomnumzane wacindezela waqhubeka ngo futhi wambiza ngokuthi indodana kadavide wayengeyona indodana kadavide kuye kodwa ngenkathi ethi nkosi lokho kwakwehlukile weza ngendlela elungile ngalo nkathi nkosi ngiyawukele wathi enye into wathi anilutho kodwa izikhetshane sezinja angithungelwanga kini bukani ukuthi lowo sifazane omncane ompofu wayenzeni izinto ayedlule kuzo yonke into ayeyicindezele ukuze yafike kuye kwase ukuthi ke lapho efika kuye wathi angithungelanga esizweni sakini futhi anilutho kuphela izikhetshane sezinja he noma kunjalo wayesenesineke impela ngani wayenekukholwa wo emva kokuba yena lokho bekungeke kusebenze izikhetshaneni seCanada kunjalo na noma izikhetshane zamamelikana nibabiza ngenja noma enye into ngani ungenye into ethize enye nizikhetshane samasheshi akukho lutho kini into enjalo oh bakithi wena uqhunyiswe njengesele elidla inhlavu bese ke ubungeke ube ngani he ubungeke ukuxolo ngalesi sipiliyo noma isisho bengingafanele ngabe ngisho lokho ngixoleleni kodwa ubungacabanga kubi kabi ngalokho ukuba uJesu wayethe angijingelwanga kini masheshi angijingelwanga kini maphelekostali nizikhetshane neyi assembly of god nina church of god nina noma ngabe nini angijingelanga kini nilutho kodwa isikhetshane sezinja ho he ngike ngakubona lokho kubukeka okudumele futhi ngithi awungeke ngizihlanganise naye enhlobo bekungalungile kwasekuqaleni ngizovele ngibuyele kwelami ibandla kodwa hayi yena wayenobukholo wayengesona isitshalo sesihlumeli sambewu esiyipasteliwe njengabanye babo namhlanje abazi bize ngamakholwa abakwazi ukuhlala abathule umzuzu evangelini yilokho esina khona namhlanje sigejane sezitshalo zesihlumelisa mbewu ufanele uzidedeze ngaso sonke isikhathi uzigcine zivuthiwe izimbungulu zisuke kuzo kulungile uzidedeze njengomthinyane uhlikihla uboya bawo ngendlela yodwa uzohona kodwa uhlikihle uye emuva kanje futhi ukhombisa ukuthi unani kuwo kunjalo lokho kuyiqiniswe ngempela wayengeyena oshisayo upasteliwe noma yini epasteliwe iyichilo ukupasteliwe akunalo ngani bona ngibonile ngifunde isiqeshana kwi-Reader's Digest matizane nje lapho bona uma beqhubeka nokupastelisa umbila nezinto ezinjalo abesifazane ngeke baze bakwazi ngisho ukutshela abantwana iminyakeni ngamashumi amabili kusukela namuhla kuklebhula uhlaka lwabantu lube yizicucu futhi kubangela umdlavuza nakho konke okunye kungokupasteliwa kulungile bathi oh thatha amafanka kumbe noma ngabe kuyini umbili opasteliwe bangcono kuyinto enhle olukhulu kakhulu ohlamvu oluhle kodwa akukho lutho kulo luhlwanyele ulubuyisele futhi lungeke lwenza ngisho lutho alukwazi ukuzikhiqiza akukho kupasteliwe uthatha umnyuzi ungokupasteliwe uyini wena na uyise wayeyimbongo leduna unina wayeyihashi linsikazi futhi lokho uyinto yokungazi kakhulu ekhona uzolinda impilo yawonke ukuze ukukhahlele ngaphambi kokuba ufe ungeke utshele lutho ungeke ke wawufundisa lutho uhlale nje nalawo madleba amakhulu amade uhambe ukhulume ngezinsuku zezimangaliso seledlule akulutho sekwadlula niyabo kodwa hoyi hashe lihle lehlobo yabo mnumzane iningi kakhulu inkolo yeminyuzi namhlanje isikejane singazini ukuthi siza kuphi uyini wena umkristu na ngi-methodist ngi-presbyterian ngi-pentecostal ngiyilokhu lokho noma kunye okupasteliwe awukwazi ukuzizalanisa kubuyela emuva noma yiliphi ihlelo lingokupasteliwe nikwazi ukuzizalanisa libuye emuva lifile lapho likwenza kodwa ihashe lihlele hlobo lohlobo olufanayo lingakutshela ukuthi wayengubani ubaba walo wayengubani umama walo ubani umkhulu walo ugogo yonke indlela leyo emuva nowangempela olungileyo uhlobo olufanayo umkristu ezele ngokusha kamoya ongcwele angahamba athi nguwe emuva ngosuku lwepentekoste haleluya ungathi ujesu kristu onguye ezele lomuhla naphakade lelo hlobo olufanayo luyompongoloza amen haleluya epasteliwe inkolo epasteliwe o ibukeka iyinhle ngokwedlulele impela amakhulukazi amabandla amahle nezigidi zamadwele kukho nayo yonke into enjalo nomshumayeli angasukuma futhi akhulume kanjalo cishe imizuzu eyishumi nanhlanu kuye impela into ofuna akhulume ngayo izimbali noma enye into noma ezomba ngazo ezithize bese kuthi-ke abuyele emuva futhi ungaba webandla futhi udlala amakhadi ugqoke izikhindi wenze noma yini oyifunayo uqhubeke ophila njengeze ukucabanga ukuthi lokho kulungile lokho kungokubhasteliwe kwakho kodwa uma sekufika ezansi ekuphileni akukho lapho ngokuba umkristu ozelwe ngokusha umuntu ozelwe ngokusha akasoze agwemane lilodwa izwi likankulunkulu umkristu ozelwe ngokusha uyofinyelela kulokho lelo zwi elikushoyo wayengesiyo pasteliwe wayengezone isitshalo sesihlumelisa mbewu ufanele atotozwe futhi uma umshumayeli eshumayela ngaphezu kwemizuzu eyishumi abanye babo bazoya ebandleni futhi bahlale phansi emhlanganweni uma usho into eyodwa abangayikholwa neyabo ngizophuma lapha khona manje akukhona ngisho ukuhlonipha okuvamile lokho kunjalo lokho kukhombisa ukuthi wenziwa ngani lokho kukhombisa uhlobo lwabantu uma ngiye ebandleni lamaroma katolika noma noma yikuphi lapho engiya khona bengiyoba nenhlonipho yokuhlala futhi ngilalele ize idlule into kunjalo kodwa babhasteliwe namhlanje niyabo bayazisho ukuthi bayamazi unkulunkulu ujesu wathi benesimo sokumesaba unkulunkulu kepha amandla akho bewabika ngoba gwema abanjalo ngokuba yibo abangabahamba izindlu ngezindlu behola besifazane abayiziwula abaholwa izinkanuko eziyinhlobonhlobo zonke izinhlobo zabesifazane owesifazane wangitshela izansi emelika lapha esikhathini esingeside sedlule ngangingena ebandleni ngendlela ababenza ngayo waye izingubo ezindala ezibukeka zingenasimilo kakhulu kanjalo wayesethi awu manje lalela lapha mnumzane Branham wathi ngingummelikana futhi lelo yilungelo lami engiliphiwe ngunkulunkulu ngathi kungahle kube yilungelo lakho liphiwe yimelika kodwa akuzile ilungelo oliphiwe ngunkulunkulu wathi awu awukwazi ukuthenga ezinye izingubo ngaphandle kwazo ngathi ake ngikutshele ukujize dade basayithengisa imishini yokuthenga nezimpahla ngakho ungake uphume kulokho niyabo ingoba nje inkanuko isenhliziyweni yabantu uma bezala ngokusha ngeke bafune ukwenza leyo nto sasinabashumayeli epulpiti babewakhumula lawo magilavu obufundisi futhi baphonselelozi phandle lapho futhi babatshele iqiniso futhi basika amaqatha futhi bawayeke bawele lapho befuna khona kodwa into yakho ingukuthi thina kunjalo ingaleso sizathu singaziboni izibonakaliso nezimangaliso futhi lapho zivela yawamangaza amabandla abazi ukuthi benzeni futhi bahlehle njengoba benza ngalezo zinsuku bathi ngubhelizebhule udevel niyabo abazi nje kungcono ngime futhi ngiqhubeke lapha awu empeleni ngifuna ukukulimaza kodwa ngifuna ukushefa kancane nje ukuze wazi lapho omi khona lapho uhlangana nami enkundleni yokwahlulela niyophendula ngakho khumbulani nje nizophendula ngoba nginitshela izwi izwi likankulunkulu ncamashi manje wavuma ukuthi wayengathungelanga uhlangweni lwakubo wavuma ukuthi wayengelutho kodwa intsha singakwenza lokho na qabo impela ngeke wena ukuthi ngenza njengoba ngithanda qhubeka vele uqhubeke ngo uye ebandleni uma uthanda lokho kulungile kodwa khumbula uzophinda uhlangane nakho ngolunye usuku izwe selingcoliswe ukuphendukezela yonke into iBhayibheli lasho njalo imfundo impucuko yangena ngenkathi nina mandiyani nalelizwe nina uqobo kwakungekho nkathazo phakathi kwenu qabo naphila impilo enhle ende futhi yonke into yahamba kahle ukuqophisana kuncane kwezizwe nakuxazulula ngokuphuma lapho futhi nilwisane ngakho phakathi kwenu kodwa ngenkathi umlungu engena waletha besifazane iwhisky ukuphuza isono nempucuko yonakele njalo uletha lokho yini ninayo na impendukezelo ababulali ukweba ukuntshontsha ungqingili zonke izinhlobo zezinto ngalolu suku lokugcina khona impela iBhayibheli lathi kuyokwenzeka kodwa nakho sinakho niyabo akumangalisi ukuthi umuntu akakwazi ukuphikelela abazi ukuthi bami kuphi ukubhasteliwe kungaphikelela kanjani kubeni kungazi nokuthi uyise nonina bangubani niyabo ubungeke kwenze manje ake ngikutshele ukuthi zeninikazi lalela nje lokhu dade phakathi lapha qhubeka wenze ngendlela ofisa ukukwenza ngayo kodwa ugqoka lezo zingubo eziyinhlamba futhi uphumele lapha emgwaqweni ubeka amadodakazi akho phandle lapho kanjalo futhi enye indoda iyibheke ngendlela engafanele ungahle ube msulwa njengomnduze ungahle ube ohloniphekile kumyeni wakho njengoba ubungaba njalo noma esokweni lakho kodwa ngosuku lokwahlulelwa uzoziphendulela ngokuphinga ngoba uJesu wathi yilowo nalowo obuke owesifazane amkhanuke osephingile naye enhliziyweni yakhe ubani unecala na uzethulile unecala bese kuthi-ke lowo mshumayeli obhasteliwe ame kulibiti futhi enamahloni okutshela amadoda yethikithi lokudla bafanele bakwenze ukubamba amalungelo abo ehlele namabandla abo amakhulu nezinto esikudingayo namhlanje ngamadoda kankulunkulu angempela ame qekelele kuleluzwi futhi akhulume iqiniso ngalo kunjalo khumbulani kuyoba nabambalwa kuphela abasindiswayo empeleni ujesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kanowa lapho kwasindiswa khona imiphefumulo eshiyagalombili kuyakuba njalo kufikeni kwendoda nomuntu manje bekusesani wavuma ukukholwa kuqiniso kwangempela njalo kuvuma ukuthi izwi liqinisile manje bekusesani njalo kuvuma ukuthi izwi liqinisile iqiniso nkosi angilutho kodwa ngiyinja iqiniso nkosi awuzange uthumele awuzange uthunyelwe ohlangeni lwami lelo iqiniso wayengafuni ukubona ukuthi lokho kwakuyini noma lokho kwakuyini wavele wavuma ukuthi izwi laliqinisile
The spirit of faith always
njalo uvuma ukuthi izwi liqinisile qaphelani iqiniso nkosi angifundisi kwasabantwana kodwa ake ngithathe imvuthuluka ewayitafuleni lenkosi imvuthuluka nje lokho kwamthola kwakuyilokho-ke wathi ngenxa yalelizwi lakho hamba indlela yakho indodakazi yakho isindile ukukholwa kuvuma iqiniso okufanayo manje ukukholwa njalo kuhamba nezwi wayenesineke futhi wakuthola aye kucela kungakhathaleki ukuthi izimo zithini umata ebukhoneni bukajesu wayenesineke wama lapho futhi wakholwa futhi akunendabana kuba umfowabo wayesenezinsuku ezine efile futhi manje esenuka wathi nkosi ufile uyenuka kodwa nakalo noma yini oyicela kuNkulunkulu uNkulunkulu uyokunika yona wayenesineke ilapho singatholi lutho khona asina sineke thina asinakho kukholwa asibambeleli owesifazane waseShunemi wayenesineke phambi kuka-Eliya wathi iqiniso kunjalo wathi ungibusisile lengane yafika ingane ifile kodwa wathi manje angiyikukushiya njengoba impela umphefumulo wakho ungafi neze nenkosi uNkulunkulu wakho iphila angiyikukushiya yaze wathola impendulo ngomntu nawake waba nesineke ukukholwa kubamba izwi imikhaya emi lapho phambi kwabaprofethi abangamakhulu amane bonke bondlekile futhi belungisiwe futhi begqoke imifaniswano yabo futhi begqokile futhi umikhaya nakho kufika ujoshafati wayeyikholwa noma indoda kankulunkulu wehla no-ahabi wayefanele azi ukwenza kangcono kunalokho kodwa lapho wayekwenza wathi iramoti gileyadi akusilo yini yelethu na manje bhekisisani izizathu iramoti gileyadi ujoshua umiseni izwe walinika u-israyeli amafilisti ayawela futhi alithatha kubo futhi manje u-ahabi wathi iramoti gileyadi akusilo elami na lelo kholwa elisivivi elithiyeka emngceleni lathi akulona yini lethu na wayesethi lelo ngelethu uthi Joshua fathi eqenjini elingalungile ehlezi esixukwini esingalungile lapho kungekho khona ukukholwa kungekho ukukholwa ezweni likaNkulunkulu wathi ngani kubukeka sengathi wathi kodwa besingafanele ukubuza enkosini na uhabe wathi impela nginabaprofeti abangamakhulu amane ezansi lapha wakhukula bonke begqoke kahle futhi bekahle abaprofeti bamaHebheru angiqondile abanye abaprofeti bezithombe bazisho ukuthi bangabakholwayo ngempela kuNkulunkulu abamkhonzayo abaprofeti bukani lapha nje ngizothatha isikhathi sami khona lapha umzuzu abaprofeti bangempela abaprofeti bamaHebheru benyukela lapho futhi bonke baprofeti kuthi bathi kubuka ngokuba inkosi izohamba kanye nawe lelo zwe lingelethu ngokuphelele futhi lowo mbila okhuliswa lapho bewufanele wondle abantwana bethu esikudlelisa lokho wondle isitha sethu kubuka usiqhubulukushe sisuke ezweni manje lokho kuzwakala kunengqondo na uNkulunkulu wethembisa ukuthi lelo kwakuyizwe labo futhi ngakho kodwa manje ke uMikhaya wathi awu bathi ukuqala lokho wathi ungakwazi akekho omunye futhi esingambuza na akasekho omunye futhi umprofeti na wathi ukhona yedwa uMikhaya indodana kaImla kodwa ngiyamzondo impela noma yimuphi umuntu owayengamtshela iqiniso futhi amthethise ngezono zakhe wayemzonda wathi ngiyamzonda wathi mayingasho inkosi njalo isho njalo kwathi kuthi ke inhlangano yabefundisi yaya ngale futhi yahlangana naye yathi Mikhaya bonke labo befundisi uxoshiwe enhlanganweni manje bonke labo befundisi bazokubuyisela ngqo phakathi futhi uma uzosho into efanayo abayishoyo wathi kuphila kwenkosi uNkulunkulu ngizosho kuphela lokho uNkulunkulu akubeka emlengeni wami nakho lapho khona nansi indoda kaNkulunkulu weza lapho wayesethi nginike lobu busuku wakhuluma inkosi inkosi yamtshela wayeseqhathanisa umbono wakhe nezwi njalo uqhathanisa imicabango yakho nemibono yakho nezwi uma kukanye nezwi uNkulunkulu ubushilo uma kungekho kanye nezwi ungcono uqaphele ngakho wakuqhathanisa nezwi uNkulunkulu watshela wathi wabona umbono wabona ibutho lasezulwini lihlezi ndawonye futhi bonke babethi besingamkhipha kanjani uAhabi lapho ukuba simbulale kugcwalisa izwi likaNkulunkulu na ngoba umprofeti uElia wayethe izinja zaziyoxapha igazi lakhe futhi zidla uJezebeli futhi yena owesifazane asatshalaliswe phezu kwensimu futhi ngani impela bathi singakwenza kanjani na moyo wamanga wenyuka uvela ngaphansi wawusothi ngizokwehla futhi ngingene kulabo baprofeti ngoba abalazi izwi empeleni ngakho ngizokwehlela lapho futhi ngingene kulabo baprofeti futhi ngibenze baprofeti amanga futhi ngimnikele lapho bona ke uMikhaya waphendukela wabona ukuthi lokho kwakuhambisana ncamashini ezwi likaNkulunkulu ngakho wahamba wase ema phambi kwakhe futhi wamtshela lokho futhi ngakho niyazi uMikhaya lowo mbishopu omkhulukazi wakhuphuka wase emukule busweni wathi la yangaphizwe likaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ngikathi usuka kimi na wathi uzobona lapho uqashe ngemva kwezindonga emuva lapho ngakho wathi mthetheni nimfake ekilongweni kusho uAhabi futhi wathi uma ngibuya ngizobhekana nalomfo wathi uma ubuya nokubuya uNkulunkulu akakhulumanga kimi ngani na emi lapho ayengakwazi khona wadutula wafa kodwa wayenesineke wayenezwi likaNkulunkulu wayazi ukuthi kwakusho ukuthini yabo mnumzane wayazi ukuthi kwakusho ukuthini uPhilip wayenesineke ngenkathi ezo uJesu emtshela ukuthi wayebuphi ngaphambi kokuba ambize uPetro wayenesineke ngenkathi emtshela ukuthi lalingubani igama lakhe hoye owesifazane emthonjweni wayenesineke lapha esikhathini esingeside sedlule ngangise ezansi eMexico ngibambe umhlangano futhi kwakukhona owesifazane omncane waseMexico kwakukade kukhona ngiqagele izinto ezivelele eziyizinkulungwane ezine noma ezinhlanu zase zenziwe ngobusuku bangaphambi kokuba umuntu waseMexico omdala oyimpumputhe ze emsamo ngangilapho kuphela ngokufanayo nje nalomhlangano lapha busuku buthathu futhi sase naleyo nkundla yenkunzi futhi kwakukhona izinkulungwane eziphindwe ngezinkulungwane ezazigcwele phama phandle lapho abanye benu Assembly of God ngiyanitshela owangihumushela umunye wamadoda enu umfowethu Espinoza lapho eCalifornia umhumusho waseMexico futhi sasimi lapho babefanele beze bezungeze kwakunabaningi kakhulu phakathi lapho bafaka intambo ezingalweni zami ukungehlisela kwingemuva lenkundla yenkunzi enkulu futhi ngikathi sasimi phandle lapho emsamo mina lalina usuku lonke labo abampofu basemex ingekho indawo yokuhlala phansi. bavele bancikane futhi sikwazi ukuhlalisa imizuzu yemihlanu silahliwe yilokho kuphela impela babengenako babehlale lapho usuku lonke bencikene umunye nomunye ngalobo busuku ngikathi umugqo omkhuleko oqala futhi ngaqala ukukhuleka ngokukhona ikhehla laseMexico elafika lalimaniginiki laliyimpumputhe futhi ngalibuka futhi izicathulo zami ngangiyolinika kodwa alizinelanga futhi umfo ompofu omdala mhlawumbe akakaze abe nokudla kumnandi empilweni yakhe ngamgaxa ngase ngimkhulekela ngoba ufanele ubazelwe abantu uma ungenjalo ungahle uvele ubayeke kanjalo ngakho ngamkhulekela ukubona kwamehlo akhe kweza kuye ohe ngosuku olulandelayo usifazane omncane wayese ehhovisi likadokotela ingane yakhe yangenwa inyumoniya phandle lapho kuleyo mvula neninikazi elincane laya kudokotela nayo inyumoniya embi kakhulu futhi yafa ngalokho kuza ngehora lesishiyagalolunye nqu ehhovisi likadokotela futhi ngalobo busuku ligamenxe leshumi wayemi kuleyo mvula emi phandle lapho ezama ukuthola leyo ngane ukuba ikhulekelwe emva kokufa ngalokho kuza manje lokhu kubhalwe nezitatimende ezisayiniwe zikadokotela incwadi yokuloba izigigaba zosuku ijenali yeChristian Businessman ikuqukethe ivoice yeChristian Businessman isanda kuqukatha udaba maduze nje ecishene lufundile futhi ngakho kodwa ukwenza umbhalo ukwenza isitatimende esinjalo kungcono usibhale kahle ngoba bangakwenza ungene enkathazweni ngaso ngakho lezi zinto ziqiniso futhi lapho ngalobo busuku ubhili wakhuphukele kimi wathi babayi lowo mfo ukhiphe lawo makhadi omkhuleko wakhiphe wonke futhi banowesifazane omncane emi lapho wathi nginabangenisa abangamakhulu amathathu ngapha futhi abakwazi ngisho nokumbamba washo ugijima phakathi kwemilenze yabo nakuyo yonke indawo wayiphikelele wayikatolika naye kwasekuqaleni futhi nakho la wayekhona futhi ngakho emva kwesikhashana ngathi awu mfowethu Jack Moore ngathi abaningi benu bayamazi umfowethu Jack Moore ngathi yedla futhi ukhulekele wesifazane akangazi he akagazi ngibone abantu abaningi kangako bangene kanjalo ngase ngithi ngisakhuluma ukukholwa futhi ngabuka futhi kumi phambi kwami kwakuyingane encane engenamazinyo lapha ingane encane yaseMexico engibhekile imamatheka umbono ngathi ake ume kancane tshela abangenisi ukuthi bahlehle batshele leninikazi lize lapha nali iBhayibheli lami ngifanele ngihlangane noNkulunkulu ngelinye ilanga kunjalo futhi ngakho bakhuphula ingane encane emsamo laqala kumpokoloza padre padre kusho ukuthi baba niyazi ngalitshela umfoti Espinoza litshela ukuthi lisukume lalile ingubo yokulala ibekwe phezu kwengane amanzi egconze izinwele zalo zibheke phansi omuhle ngempela obukeke ehlanzekile wesifazane omncane futhi la gijima lenyuka lempongoloza kanjalo nengane yalo futhi ngavele ngahamba ngabeka izandla zami phezu kwengane ngathi babose ezulwini uma lowo mbono bekunguwena ungitshela ukuba ngikhulekele umntwana ngazi kodwa ngibeka izandla zami phezu kwayo nje ukukhuleka igameni lika Jesu Christu futhi ngikathi ngisho lokho engane encane yathi wa wa yaqala ukukhahlela kanjalo futhi ixuma futhi lapho leyo ngane encane yayilapho ngase ngithi futhi Espinoza beka umuntu nalowo wesifazane manje futhi ungabali phansi lokho kufake lokho ebufakazini kuze kube udokotela asayine statement sakhe ngakho ngakusasa babethumele isikijimi sasihamba nodokotela udokotela wabuka ingane wathi ngiyihlolile leyo ngane futhi ngayime meze lokuthi ifile ibulawe inyumonia kulokhu kuza ukuphefumula kumile yonke into ehhovisi lami ngehora lesishiya galolunye nqu wasayina igama lakhe kukho kanjalo futhi kwakulapho-ke ingane yayiphila ngoba umama umncane wayinesineke ibandla likatolika noma akukho bandla likatolika kumbe noma ngabe lalizama ukulivimba walilibonile leyo ndoda impuputhe eyithola kubona kwayo ebusukwini bakuthange futhi laba nesineke ngane na lalazi ukuthi uma unkulunkulu ekwaziyo ukuvula amehlo empumputhe uNkulunkulu bengathatha uNkulunkulu ofanayo ovula amehlo empumputhe angabuyisele ukuphila ngoba ungumbuyiseli wokuphila impela lakholwa lalinesineke uNkulunkulu yebo lomusa bezingakwazi yini ukuba nesineke kule ntambama ukuze sifinyelele kuJesu Kristu na lapho simbone efika phakathi kwethu ngo kanje futhi enza izinto ezingakaze zenziwe kusukela ezinsukwini zabapostoli kungani singakwazi ukuba nesineke futhi sicindezele indlela yethu yokungena na
sure.
impela uma kukhona kwethu kuke kubambe futhi sikholisekile ngempela ukuthi uNkulunkulu sizoba ngonesineke. Ngiyabonga sekuyisikhathi sokuthi mina ngihambe futhi ngifuna ukukhulekela bonke abagulayo. Ngikwazi ukuletha ngamunye ngamunye emsamo futhi ngibakhulekele ngaphansi kombono. Cishe imibono emine noma emihlanu futhi bazongithwala bangikhiphe. Niyakwazi lokho. Bangaki okuqondayo lokho na. IBhayibheli lifundisa lokho. UJesu owokuqala lowo wesifazane omncane wathinta ingubo yakhe lolo hlobo lombono wayesethi ngiyabona ukuthi amandla ahambile ngibe buthakathaka ngakho ngiyazi ukuthi besingeke sikumele lokho kodwa niyakholwa yini ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu futhi wasifundisa lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayakusinda imisebenzi engiyenzayo mina nabo bayoyenza nokunye nokunye iyakukholwa lokho ngakho konke kukuwe futhi uNkulunkulu uyokuvuza ngezinto ozicelayo ukuba zenziwe iyakukholwa lokho na manje ngaphambi kokuba sihlelise umugqo omkhuleko esakhiweni ngifuna ukuhlonipha kwenu umzuzwana nje kholwa ngezinye izikhathi uzofanele usike njengayo yonke into ngezwi kodwa lapho ngihlangana nawe ngosuku lokwahlulelwa ngeke kube nagazi lamuntu phezu kwami niyabo ngifuna nazi ukuthi nginitshele iqiniso liphuma ezwini ngo futhi uma uNkulunkulu engaliqinisekisi lelo qiniso kholeke akusilo iqiniso akusuye uNkulunkulu uma uNkulunkulu eqinisekisa lelo qiniso kholekele iqiniso futhi niyalelalela ngaphambi kokuba ngehlele lapho ukuyobeka izandla phezu kwabagulayo ngifuna abanye benu lapha ukuba nikhole ngenhliziyo yenu yonke ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu njengoba wayelokhu eyiyo futhi lingumoya wakhe futhi ngilitshela lokhu futhi leli yizwi lakhe niyakukholwa na ngiyabonga ngokukholwa kwenu manje ukuze ngiqiniseke ukuthi ugcobo lenkosi luphezu kwami ngaphambi kokuba nisuke ezihlalweni zenu ngifuna uthi Nkosi Nkulunkulu enhliziyweni yakho kanje ngiyazi ukuthi indoda emi lapho ayingazi ngiyazi ukufakazisile kimi kulobu busuku obubili ekade eshumayela ukuthi wethembisa lezi zinto ngezinsuku zokugcina nongakholwayo uyasuka kukho kodwa ngiyikholwa Nkosi ngiyakukholwa ake ngithinte umphetho wengubo yakho wena phendula ngalowo umshumayeli phezulu lapho futhi wenze umsebenzi ofanayo owawenza ngenkathi ulapha emhlabeni ngebandla lakho futhi ngizokwazi ukuthi ngingowalelo bandla ngoba ngamoya munye ngiphaphathizelwa kulowo mzimba yebo impela wena yisho lokho futhi ukukholwe manje wonke umuntu akahlonipha umzuzwana futhi yahlale yathula umzuzwana nje uNkulunkulu akubusise uma ngingakuboni uma kwenzeka umoya ungishaya angikwazi ukukuvalelisa ngapha bekukuba ngihambe ngeke ngivalelise ngizoshe igama lesijalimane auf weider zehen lokho kusho ukuthi sizophinde sibonane siyophinde sibonane ndawana thize uma kungesikho lapha ngaphesheya komfula sizonibona kulelo cala lapho ngima lapho ngosuku lokasilela futhi lolu suku lubanika phezu kwesihenqo somgoqo kaNkulunkulu lapho nizobona ukuthi nginitshele iqiniso ngibe qotho kini angigodlanga lutho ngikubeke nje ngendlela izwi elikusho ngayo futhi nakho la kukhona manje uNkulunkulu somandla woze enkundleni futhi wazise laba bantu ukuthi inceku yakho ayikho lapha ngale kwanoma yipi enye inhloso kodwa ngoba wena uthumile manje baba ngikhulumile ngawe wena ukhuluma ngami ukuthi ngikhulume iqiniso egameni lika Jesu Kristu ngicela lokhu manje ibani nokukholwa kuNkulunkulu ningangabazi kulungile manje bheka phezulu ngapha futhi ukholwe kholwa ngiyacela inhliziyweni yakho uthi Nkosi Nkulunkulu khuleka nje bona ukuthi uNkulunkulu angangitshela yini lokho okukhulekelayo ubone ukuthi umoya ongcwele noma qha lo mfo omncane phandle lapha ekugcineni ehlezi phandle lapha ekugcineni komugqa ongaphambili lapha elokhu ebhekise ikhanda phansi futhi elokhu ekuleka uyakhuleka uyazama ucela uNkulunkulu ukuba suse leso sifuba somoya uma ukholwa ngabe kunjalo na phakamisa isandla sakho uma lokho kunjalo awu kusanda kukushiya nje amen. ngakho manje uma lokho kungezikho izolo namuhla naphakade uyini uJesu Kristu na? Ingabe kunjalo na? Bukani le ndoda ehlezi iphandle lapha engiyibukayo ikhulekela usibali ogula ngempela ngempela kunjalo uma ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ungaba nakho okucelayo. Amen. uNkulunkulu akubusise kulungile. Niyabona ulapha anikwazi lokho na? Bukani leli ninikazi elihlezi lapha ininikazi elithi ukukhula elihlezi lapho liyakhuleka ngoba kunokuthile kungahambi kahle entanyeni yalo izinhlungu nezinto kulokhu ngokujima entanyeni yalo kulikhathaza kunjalo ninikaza kunjalo na? Uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile yemukele ukuphulukiswa kwakho hamba uphiliswe. Niyabona lapha na niyakukhola na manje awukwazi yini ukuba nesineke ukuma lapho futhi ukuthi uma ubukhona buka Jesu Kristu bulapha futhi wazi yona impela imfihlo yenhliziyo yethu. Lephephe lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu linamandla kunenkembe sikanhlangothi zombili futhi nomahluleli wemicabango yenhliziyo. Lokho kungaba kanjani izwi likaNkulunkulu na? Uma nihlala kimi nezwi lami kini, ngabhaphathizelwa emzimbeni wakhe, izwi lakhe lihlala phakathi lapha. Kodwa-ke celani nikuthandayo futhi niyokwenzelwa khona. Amen. Kungani singena kuba nesineke sikholwe ngenhliziyo yethu yonke na? Nibangaki ninabantu phakathi lapha abanamakhadi omkhuleko ngapha kulomugqa lapha futhi bafuna ukukhulekelwa na? Phakamisa isandla sakho kulungile. Bangaka bangenawo amakhadi omkhuleko futhi bafuna ukukhulekelwa na? Empeleni bangaki abefundisi abalapha namhlanje okungamadoda esaba uNkulunkulu okholele ukukhulukiseni ngokaNkulunkulu na? Angikubuzi ukuthi ngwaliphi ihlelo manje, ungaba ngowanoma yiliphi ihlelo ofisa ukuba kulo, kodwa uyakholele ukukhulukiseni ngokaNkulunkulu futhi ukhathalele uNkulunkulu ephulukisa abantu, uzama ukwenza ukuphila kube ngcono kancane kancane kubo ukudambisa izinhlungu njengoba beqhubeka lohambo futhi uyakholela ukuphulukiseni ngokukaNkulunkulu. Phakamisa isandla sakho befundisi kulungile. Ngizokucela ukuba uze lapha futhi ume futhi wakhe umugqa kanye nami ukuze ukuthi lapho sengihambile ukuze abantu babone ukuthi akumina nelungelo eliningi nje lokukhulekela abagulayo njengoba nginalo. Noma yimuphi umfundisi kaNkulunkulu ogcotshwe nguNkulunkulu unelungelo. Jesu wathi hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. Okholwayo aphaphathizwe uyakusindiswa, ongakholwayo uyakulahlwa. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayakusinda. Ini abashumayeli bashumayele ivangeli kuzo zonke izidalwa. Ngifuna abefundisi beze lapha futhi benze imigqa ephindeke kabili khona lapha. Ngizoma phakathi kwenu ngo ezansi khona lapha. Sizodlula abagulayo nabahluphekile sidlule khona lapha manje. Futhi abantu ayo lapho uza ungezi komunye wethu woza njengoba ulalela sengathi ubuyo ngena echibinile kubhaphathiza wehle bese kuthi ke lapho laba befundisi bebeka izandla phezu kwakho kanye nami uqobo ukholwe ukuthi uzophulukiswa futhi uphiliswe.
Now we only want ministers of the gospel.
Manje sifuna kuphela abefundisi, abefundisi bevangeli, abefundisi nje. Kulungile, ngifuna babumbe imigqa iphindeke kabili khona lapha, benze umhubhe phakathi kwabo, umgwaqo omncane owehlayo phakathi kwabo, abefundisi bevangeli. Ngiyabonga bazalwane bami ngokubambisana kwenu okuhle nengabekhethelo. Ngiyanithakasela njengabafowethu odadewethu kuKristu. Manje khumbulani ukhathalela ekuthuleni laba bantu ukuba baphiliswe futhi uzele ukuzokhombisa ukukholwa kwakho kuNkulunkulu ukuthi uyakholwa futhi ukholwa ukuthi ukuphulukisa ngokaNkulunkulu kuqinisile. Futhi manje wonke umuntu lapha ongowalamabandla ubefanele aziqhenye ngomfundisi wakhe, befanele abe nokubonga ngenceku ezoma lapha futhi imele uKristu phakathi kokungqubuzana. Futhi selokhu ikukholwa ngoba bayazi ukuthi yena impela uNkulunkulu abamthandayo nabamkhonzayo nguye owazi inhliziyo. Futhi noma nini lapho ugula emva kwalokhu noma into ethize enye umelusi wakho unelungelo lokukhulekela. Niyamthanda uNkulunkulu na? Kulungile. Manje ngifuna umfowethu Roy Borders enyukele lapha kwimicrofoni futhi ngizokwehlela lapho phakathi kwabantu uzoqondisa ibandla ukuthi bafanele bedlule kanjani emgqeni. Nina bantu nizoqala ngapha nize nidlule ngqo nabefundisi benikhulekela benibeka izandla bese kuthi loluhlu lapha uzonitshela ukuthi niphoma kanjani futhi nize nizungeze. Wozani ngendlela eyodwa ukuze singaxoveki futhi wonke umuntu ofisa ukukhulekelwa akakhulekelwe.
Let us bow our heads now.
Asikhothamise amakhanda ethu manje manje bazalwane bami abanga befundisi khulekani ngenhliziyo yenu yonke Baba wethu sezulwini siphe lokhu manje umzuzu omkhulu usufikile ngenze konke kusemandleni ami Nkosi ukuzama ukukhombisa abantu ukuthi eBhayibhelini abantu babephikelela yilabo abathola izibusiso zikaNkulunkulu ngoba babekhona babenesithembiso basikhole isithembiso futhi basilalele isithembiso futhi akukho lutho okwabavimba kuso manje baba onomusa kakhulu laba bantu bahlale bathula kulentambama laba abaphakathi lapha balalele ngoba banesizathu beze ukuthola umusa wakho ubonakale phambi kwethu ngesigameko esikhulu futhi ukhombisa ukuthi usekuJesu nokuthi ulapha lebandla lemukela isexwayiso salo sokugcina baba nkulunkulu ngiyazi ukuthi sekuphinde kwaphinda kwaphinda kubantu sebekuzwile kodwa ngelinye ilanga bazokuzwa kokugcina sazi kanjani ukuthi ngeke kube namuhla na kunabantu abahlezi lapha namhlanje mhlawumbe abantu bebekhona lapha namhlanje abazobe befile ngaphambi kokuza ayokene neza kanjani lawo mazwi ezindlebeni zabo ephakadeni elingena kuphela ngaleya bahamba kanjani besuka eqinisweni likaNkulunkulu oh ngiyakhuleka baba ukuthi lamakholwa ayigugu akhona manje azophulukiswa onke ngikholekela ukuthi lamadoda kaNkulunkulu izinceku zakho ezinezikhundla ezinhlanu ebandleni wathi umisile ebandleni kokuqala abapostoli bese kuba abaprofeti abafundisi abelusi nabavangeli uNkulunkulu wazimisa ebandleni mhlawumbe abakwazi ukuprofetha nokusho izinto mhlawumbe abanakho ukubona kufihlakeleyo kodwa bangamadoda angabafundisi nabeluzi mina ngishumayela kanzima bame khona lapha ukusho ukuthi kuyiqiniso bayakuqonda bayakukholwa uNkulunkulu uhlonipha lawo madoda wahloniphe busisa amabandla awo bangathi imvuselele yefashion yendala ingaqubuka kubo bonke Nkosi sike khona futhi thola leyo mbewu yamisela ngaphambili elele ngalapha esiqhengeni ngaphambi kokuba kube late kakhulu siyazi ukuthi uzosipha khona manje njengoba sehla hlonipha imikhuleko yabo lapho bekhuleka lapho bebeka izandla zabo phezu kwabo Nkosi izandla zabefundisi ezibekelwe umbuso kaNkulunkulu sengathi ungezwe futhi uphendule umkhuleko sengathi wonke umuntu ogulayo owedlula phansi ngalomugqa aphume kulomugqa idumise uNkulunkulu njengoAbrahama kuzokwenzeka noma kanjani ngoba uNkulunkulu washo njalo umkhuleko wokukholwa uya kumzindisa ogulayo futhi uNkulunkulu uyomvusa uma bebeke izandla phezu kwabagulayo bayosinda uNkulunkulu washo njalo futhi kuzoba njalo othile uzosindiswa egameni likaJesu Kristu siyakucela amen Ngifuna umshayo gani uma ithanda udlale ngayo yonke inhliziyo yakho ngakho konke ongakwenza futhi kwenze manje ibandla licula kholwa kuphela zonke izinto ziyenzeka kholwa kuphela uMpoti Potazi uzokwenza ukuqondisa manje komugqa womkhuleko uNkulunkulu anibusise Bengibheka izandla zidlula bantu ningiqaphelile yini ngithola isandla senu futhi ngisiphakamise kanje ngiyakhumbula nina abaseCanada kokuqala engake nganibona futhi ngangazi kuphela ngokubeka izandla zami phezu kwezandla zomuntu na bangaki abakukhumbulayo na khumbulani lesi sipho zabonakaliswa kimi kokuqala eCanada eRegina nomfowethu Ann Baxter ngalobo busuku ngikathi ngiprofetha futhi ngilitshela ukuthi wangitshela lokho ngolunyusuku uma ngiyoba lenhlonipho ngalendlela ukuthi ngiyokwazi yena kanye futhi inhliziyo yabo bangaki ongikhumbulayo ngisho lokho eminyakeni edlule na iBhayibheli lathi uma kukhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofeti futhi akushoyo kufezeka khona ngemzwini ngizwini uJesu Kristu uyanithanda nonke futhi ngizihlolile lezo zandla zidlula nengxenye enkulu yazo yase ivele imine ukundindizela ngenkathi befika kimi lapha ngenkathi labo befundisi sebebeke izandla phezu kwabo base bevele bephulukisiwe bengakafiki ngisho nakimi futhi bayisikhali uNkulunkulu akubusise ngiyakuqaphela nje manje ngokuba lapho ubaba kaMfowethu Eddie uNkulunkulu akubusise sengathi umusa kaNkulunkulu ngonaphakade ungaphuphuma kuwe size sibone futhi futhi khona ke siyothi Asiphakamise izandla zethu manje ngikhulekeleni ngidinga imikhuleko yenu ngilithanda kothando lungapheli lapho ngikhuluma nani ngendlela ngikhuluma ngayo ungokothando ngoba ngiyanithanda
you, brethren. You're fine for ready.
Asikhothamise abakhanda ethu manje ngizocela umfowethu AD uma engeke eze lapha nanoma yini esenhliziyweni yakhe ukuba ayisho ngizohamba amaduze nje manje ngiya phesheya kwezilwandle ngingathembela kini ningikhulekela na yenzani lokho ngothando lukaNkulunkulu ngisoze ngayikhohlwa iVictoria khumbulani lesi siqhenge uNkulunkulu anibusise ngize nginibone futhi umfowethu AD